Blog Talk Radio.
Nibwoje zwa ningabo kwa ngango tokera kwa gahindura tin muri ganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye. Impamvu kaga atakizerera. Ese byaba byaragenze bite?
kwahabaga haberabereye habereye imipira za basket amanama n'ibiki byose kwa Kagame yabaga yasimbukiyeyo ariko indege ze zinjiza zihafakture igihugu none byaba byaragenze bite byabihagaze bite Kaga asigaye yohereza abamuhagarariye premier ministre je wundi twaramubonye twabonye n'uhagarariye sena nawe yamuremye nawe twabonye agenda ibi ni biki bimeze bite yifashe bitabyibaza muri iki kiganiro mu ngingo ya kabiri tuharebana nanone abasenateri barimo bibaza impamvu aho batubeshya mbaye ngenda byita ko ari ukubeshya kubera yuko ari ikibazo gihangayikishije igihugu cyose aho bicara bakavuga ngo umutungo w'umunyarwanda ni nta ugomba kuwukoraho mu burenganzira ntakorwaho kandi tukareba tugasanga atari ko byifashe ibikorwa ari ibindi none se twibaze yuko abasenateri barakangutse uyu munsi noneho basanga babikemura bete kwa mazi yarenze inkombe biragenda bite iyi ngingo ya gatatu turareba urupfu rwa Cardinal Kizito Cyprien Rwanga umwarikesikopi wa Kampala aho bamusanze ngo yitabye Imana kandi nabonye bivugwa yuko ngo yari muzima yasomye misa abantu bari kumwe bo turabireba byose rero nkabagira ngo kandi mbere yo gutangira iki kiganiro nifurize Pasika nziza kuri mwebwe mwese abayemera ubwo ngubwo abatayemera mutubabarire ubwo namwe muze twifatanye kwizihiza no kugira Pasika nziza Yesu Kristo wazukiye mu mitima yacu aduhe urukundo aduhe gukundana ntekereza yuko urukundo ari cyo kintu cy'ingenzi kandi ari narwo rwabuze rushobora kuba rwarabuze rwaranakendereye hano mu isi reka none kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu
ndakumva neza cyane Chantal nawe uranyumva
yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze cyane ndagushuhuje ngasuza na Serge mufatanya kubanga bw'ibyuma ngasuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye bakunda radio itahuka bakunda ikiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage mu buryo bw'umwihariko ntuhuze kandi abayoboke b'abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi n'abayoboke bandi mashyaka yose aharanira demokarasi nabo turabashuhuje ndetse n'abantu bo muri societe civile nk'uko dukunda kwivuga nabo turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya kane z'ukwezi kwa kane 2021 tubafitiye ingingo enye eshatu nkuko Chantal yabwiye ingingo ya mbere turareba ikibazo cy'ingendo za Kagame zahagaze turebe niba ari ibintu bikwiye kutubabaza ntabwo ari ibintu bikwiye kutubabaza ni ibintu bikwiye kudushimisha kubera ko ziriya ngendo zahombyaga igihugu amafaranga menshi kandi nibyo twaharaniye yuko ziriya ngendo zahagarara kugira ngo batagumye gusesagura ubusa u Rwanda rufite none zarahagaze ngewe wumva ikintu cyo kwishimira nakandi twabagize mu ruhare dufite ibyo tuba twakoze kugira ngo wenda ikibazo kimenyekane wenda kinamugore ariko rero hari izindi mpamvu abantu bashobora gukeka zituma uriya mugabo atakigenda no guspekira umuntu wese ashobora kubifata uko byumva turazirebera hamwe icya kabiri turareba ikibazo cy'abasenateri bakomeza kutubwira yuko umutungo w'umuntu ari navogerwa turareba ni ikintu kije gitinze ni ibintu bavuze batinze ariko baravuga ngo amategeko ntabwo bayanditse ku mabuye wenda ibintu bishobora guhinduka gusa ikibazo turi bwibaze abasenateri sena ya muri kiriya gihugu ntabwo ari agakingirizo yaba ifite ububasha ku buryo yashobora gusaba ko ikintu gihinduka kigahinduka muri kiriya gihugu iyo turabireba mu ngingo ya kabiri ingingo ya gatatu turareba urupfu rw'uriya Cardinal Rwanga Kizito Cyprien Rwanga wo muri Uganda wa arikipisikopi wa Kampala utereye amaso mu binyamakuru bya Kigali bya Kagame ubona ko basa nkaho bashaka urupfu rwe bashaka kubwegeka ku butegetsi bwa Museveni kubera ko bavuga ko ngo yanengaga cyane ubutegetsi bwa Museveni iyo umuntu avuze gutyo ngo wumve aho biganisha ariko turareba na n'ibinyamakuru byo muri Uganda twagiye tunyuzamo amaso tureba tubona uko ruriya rupfu rwa arikipisikopi wa Kampala Kizito Spiriane Rwanga barwanditse urabona ko ni ibintu bivuruzanye cyane nibyo ikigari bavuga bo reka tutangire ku ngingo yacu ya mbere muzi neza ko ikibazo cya kingendo za Kagame ari ikibazo cyahangakishije abantu usiye ko mu Rwanda ni ingingo abantu batinya sho kubivuga ni ikibazo kivugirwa hanze y'u Rwanda abatavuga n'ubutegetsi bwa Kagame bari hanze y'u Rwanda mushimiye ndamubona ndamwijambo mukanya abatavuga rumwe na leta ya Kagame bari hanze nibo batinyuka kuvuga iki kibazo cy'ingendo za Kagame n'amafaranga gishobora gutwara ko ni ikintu kiri sensible cyane nta muntu wo mu Rwanda ujya akivugaho ibyo ni ibintu byumvikana ko nta muntu numvise wo mu Rwanda numwe ujya agikomozaho ariko iki ni ikibazo gikomeye cy'ubukungu gikomeye cyane kubera ko cya zirangendo zatwaraga amafaranga menshi mwibarwa abahagarariye P5 cyangwa se P5 bandikiye perezida w'inteko ishinga amategeko y'Ubudage muri ngumbe mo detaye nyinshi cyane zerekana ukuntu amafaranga yagendaga muri ziriya ndege za Kagame noneho rero ikibazo kikaba ari iki ngiki Kagame ntabwo tukimubona agenda ubundi yagendaga akantu kose kabaye aho urubyiruko rumwe kubyina kabagezeyo mu pira abanyeshuri bamutumiye muri za primaire no mu kibura mwaka bamutumiye muri Canada muri Amerika mu Bwongereza akaba yagezeyo ndetse bimwe bakabona ko hari naho agenda atanga ruswa kugira ngo bamutumire abone uko agenda ariko uko agenda ni nako indege yindiza amafaranga uyashaka akantu kose katuma soka kugira ngo indege ye atange fagitire ayihe leta mbega abashe gucuruza mwamubonye mu yagiye kureba imipira yaje kureba imipira hano mu Burayi yagiye kureba umupira basketball muri Amerika yagiye manama agasiba ahantu hose ariko indege yinjiza kandi uko indege yinjiza ni ku Rwanda rugenda ruhomba kubera ko habamo n'amafaranga ishyano ryose ziriya ndege za Kagame zafagitiraga u Rwanda abantu bari baribaza bati byagenze bite ko atakitirimuka ibyo nanjye ntimubimbaze simbizi niba atagitirimuka bishobora kuba wenda ari ubuzima bwe butameze neza birashoboka se kuba kuvuga ngo yarihariye ni ku buryo bwo kugira ngo wenda u Rwanda zige mu mafaranga byo ntabwo nabyemera ko nabo Kagame yari umuntu ufite umutwe watekereza ikintu nk'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo reka agende ingendo nkeya kugira ngo adasesagura umutungo byo ntibishoboka ntabwo ibyo byatekerezwa n'undi muntu ntawe ntibishobora kumuzamo icyo cyo ntabwo kirimo ashobora se kuba wenda atinya afite ibyatinya byo kugira ngo wenda agasohoka mu Rwanda wenda agasanga akagira impanuka agasanga wenda ibintu byahindutse nk'uko yajyaga bivuga kuri uriya Petero Nkurunziza atarapfa avuga ngo Nkurunziza ngo ntakiboneka ngo wahora yihishe nawe rero yabaye nka Petero Nkurunziza ibyamuvugaga ntabyambayeho ngo afite nawe ashobora kuba afite icyo yihisha gituma adatirimuka ikindi iziriya ndege ze muziko zagiye muri ariya manyanga yo kujya gushimuta abantu ntabwo wenda ashobora kuba afite ubwoba kongera kuzigendamo ntabwo ari ikibazo cyoroshye ni byinshi umuntu yatekereza uko abyumva ikiri cyo nuko atakigenda kandi iyo atasohotse mu Rwanda u Rwanda rubyungukiramo u Rwanda ruzigama amafaranga menshi kubera ko yahombeje u Rwanda amafaranga atagira ingano ahubwo ikibazo umuntu yabaza utegeka finance cyangwa se n'uteka Banki Nasiyonali y'u Rwanda dukeneye kumenya amafaranga u Rwanda rwabashije kuzigama kuvaho COVID-19 itangiriye kuvaho Kagame atagisohokera mu gihugu bazatubwire amafaranga u Rwanda rwabashije kuzigama kubera ko rwazigamye amafaranga menshi cyane kubera ko ingendo ze zahagaze bazashire ubwoba bashire amanga baze babitubwire natwe tubimenye ikindi rero ndibo babwire gusa nuko ndabasomera inkuru ibarwa abahagarariye P5 mu Budage bandikiye inteko ishinga amategeko kuri iki kibazo cy'ingendo za Kagame murungukiramo ibintu byinshi cyane mumenye ko iby'ibintu bivugwa bisakuza hari ikintu burya abantu baba bakoze ntabwo nta kintu kikora nubwo mubona wenda yacitse atakigenda yahimye akarenge ni harimo byinshi buriya n'amahanga ntabwo aba yishimiye ziriya ngendo kubera ko twabashije kuyasobanurira ko ziriya ngendo zikorwa mu gihugu gihemye cyane kandi kibona imfashanyo gitunzwe n'imfashanyo biriya bintu atari normal bagomba kumukoraho igitutu kugira ngo ziriya ngendo zihagarare reka mpe ijambo Jean Pierre noye abasuhuze mbere yuko dukomeza ingingo yacu Jean Pierre ijambo ni ryawe
urakoze Edouard uri kunyumva
wenda kumva Jean Pierre ikaze mu kiganiro ijambo ni ryawe
Yeah, urakoze cyane ndagira ngo mbanze ngusuhuze nsuhuze na Chantal na Serge bari ku buhanga bw'ibyuma nsuhuze n'abantu bose bari dukurikiye muri iki kiganiro ariko kandi mbifurize na Pasika nziza abantu benshi bizera izuka ry'umucunguzi Yesu Kristu kandi abenshi bari mu karuhuko ndakeka kuva kwa gatanu abashobora kujya mu kazi kubera iki cyorezo batagiye bahagarika ariko bakaba bari gukora ubu ndabifuriza agakonji keza kubera ko kugera kuwa mbere nyine urumva kuwa mbere wa Pasika nabwo bazaba bakiri muri konji ariko kandi ngira ngo nsuhuze abarwanashyaka bose bihuriro nyarwanda n'abo dufatanya bose n'abo muri sosiyete sivile n'abandi bantu bose muri rusange bahagurukiye impinduka numvise kuri ku ndirimbo itangiye ikiganiro rwose ivuga iti mureke duhagurukire duhindure ibintu mu gihugu cyacu nkaba ndyifuriza uwo ari we wese kandi kugira ngo badufashe mu biganiro dutanga bagerageze kugira byinshi bakora kugira ngo twigobotore iyi ngoma yatuziritse twese muri rusange nkaba rero mbashimye murakoze cyane ngo turakomeza
urakoze rero reka mbasomere bimwe mu byari bibarwa P5 yandikiye inteko ishinga amategeko y'Ubudage perezida w'inteko ishinga amategeko ku kibazo cy'ingendo za Kagame zihombya u Rwanda iyi impamvu bandikiye aba bantu hari abantu babiri uhagarariye FDU n'uhagarariye ANC mu Budage banditse ibarwa bashingira ku ngingo yuko imfashanyo Ubudage buha u Rwanda zishobora kuba zijya gusiba icyuho cyatewe icyuho mu bukungu icyuho mu isanduku ya leta giterwa n'amafaranga menshi asesagurwa na Kagame kubera ingendo ze zidafite akamaro kandi nyinshi cyane zitabarika noneho rero abangaba bahagarariye FDU na ANC mu Budage bakavuga bati turasaba Ubudage basaba perezida w'inteko ishinga amategeko yuko bwagira icyo bukora kugira ngo barebe ko imfashanyo cyangwa se amafaranga ahabwa u Rwanda atajya gusesagurwa bagakora igitutu ku buryo bakotse igitutu Kagame ku buryo amafaranga ahabwa yagombye kujya gufasha abakene amafaranga y'imfashanyo Ubudage butanga atajya gushirira mu ndege za Kagame cyangwa se ngo ajye kuziba icyuho cyatewe na n'ingendo n'amafaranga agiye ku ngendo za Kagame amafaranga y'ishyano ryose reka mpumba bakomereze babanje bamubwira ko hari ibibazo bindi nyine batuye baganiraho byerekeye uburenganzira bwa muntu ngo Kagame yahiga batavuga rumwe nawe akabikira hanze bavuga basendashunga bavuga ba Kayumba Nyamwasa bavuga ba Karegeya n'abandi benshi ukuntu aniga itangazamakuru agafunga agatorongeza abanyamakuru abamwe bakabagapfa ibintu nk'ibyo ngibyo mbega bavuga ibibazo byinshi cyane bakunze kubwira perezida kubwira guverinoma y'Ubudage kubyerekeye uburenganzira bwa muntu budakurikizwa mu Rwanda ikindi bavuga ko bigaragara ko nta kintu cyakozwe nta gitutu kigaragara kigeze cyotwa Kagame gitutu kigaragara mbega kugira ngo aba yahindura imitegekere ye kubera ko arakora nkaho nkuko byahoze nta kintu ahindura bigaragara ko igitutu nta gitutu kigeze bigeze bamwoza kugira ngo abe yahindura imitegekere ikindi rero nuko reka nze njye ku nyigo yacu nyamukuru nuko icyatumye babandikira inteko inteko ishinga amategeko nyamukuru ingingo yatumye babandikira twari utukuntu two kubibutsa nyine wenda ibiganiro bari batuye bagirana mu myaka yashize ni ikibazo kijyanye n'indege za Kagame ingendo za Kagame baravuga bati rero tubandikiye kubera nyine ingendo za Kagame zikabije bakabavuga bati imfashanyo muha u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo wenda zifashe aho kugira ngo zifashe abakene ahubwo zijya mu ngingo nako mu ngendo za Kagame ugasanga nyine zigiye gukora icyo zitagenewe ahangaha nicyo kibazo cyatumye bandikira inteko ishinga amategeko y'Ubudage baravuga bati ntabwo byemewe ko ntabwo ari ibintu acceptable ntabwo ari ibintu umuntu yakwemera ko igihugu gifite abaturage bakenye cyane bahora bazikama mu kaga bazikama mu byago no mu bukene umunsi kuwundi, ariko perezida we akabaho mu buzima bwa gikire cyane, akaba ari umukire cyane mu buzima bw'ibyamamare mu bukire buteye ubwoba, kandi abaturage be bagenda bazikama barushaho kugenda bazikama mu bukene. Bati ibi bintu ntago byemewe. Bakabaza bati rero twebwe tubabajwe nuko amafaranga yimfasha amafaranga ava mu misoro y'abaturage atagenda ngo ajye gufasha abakene, ahubwo nyine anyerezwa akajyanwa mu ndege za Kagame, mu ngendo za Kagame. Noneho baravuga bati twebwe tubandikiye turi abanyarwanda, ariko bavuye turi abadage, tufite nationality y'abadage ariko dukomoka mu Rwanda, tukaba dusora imisoro hano mu Budage. Nk'umuntu wese rero usora imisoro, dufite uburenganzira bwo kubaza inteko ishinga amategeko y'Ubudage aho imisoro yacu iva ijya. Imisoro yacu amafaranga mufashije u Rwanda ava mu misoro yacu, dufite uburenganzira bwo kubaza aho icyo ayo mafaranga yacu ava mu misoro yacu mukayafashije u Rwanda mu buryo bwo gufasha, wenda mu buryo bw'ifashanyo nyine, aho ajya icyo akoreshwa. Noneho bakavuga bati dufite ibintu byerekana neza yuko aya mafaranga ava mu misoro yacu mukayafashisha u Rwanda aho kugira ngo wajye gufasha abakene nyine abakene babasha gutera imbere, ahubwo ayo mafaranga agenda mu ngendo za Kagame. Bati rero ni uburenganzira bwacu, turabyemera, amateka arabitwemerera, mudusobanurire aya mafaranga bizagenda bite ko tutashaka ko amafaranga ava mu misoro yacu agenda anyerezwa muri ako kageni aho kugira ngo ajye gufasha Abanyarwanda twayageneye mu buryo bwo gufasha ibihugu bikennye aya mafaranga, ahubwo Kagame yirwa yazengurukamo mu ndege ze. Bo, noneho reka nkomeze. Abanyine babandikiye bahagarariye FDI na RNC bandikiye inteko ishinga amategeko batanze ingero nyinshi zerekana ko u Rwanda rukennye cyane. Noneho baravuga bati bajye batanga ingero zikomeye. Baravuga bati babanje gutanga ingero zisesagura, bavuga bati muri ibi bihe turimo, ibarwa bayanditse ku itariki ya itariki reka nimbashakire itariki ku itariki ya hari mu kwa 9 muri 2019 reka nimbashakire itariki ndubari tariki ya mbere z'ukwa 9 2019 ngire ngo ndubashakire tariki ndabwira ngo noneho baravuga bati muri ibihe turimo ubwo hari muri 2019 baravuga bati ikigezweho ubu ngubu giteye isoni nuko ibinyamakuru byose byo ku isi byavuze cyangwa se byatangajwe byamaganye cyangwa se byababajwe na Nadiri ari amasezerano Kagame yagiranye n'ikipe ya Arsenal akayemerera kuyiha amafaranga amapound miliyoni 30 kubera amasezerano bagiranye avuga ko buri mwaka Arsenal izajya ibona amapaundi miliyoni 10 z'amapaundi buri mwaka mu myaka 3. Noneho bakavuga bati rero ibi bintu ntabwo ari byo ngo ibi bakavuga ko ngo aya masezerano hagati ya Kagame na Arsenal ngo yaragamije guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda. Noneho bakavuga bati Rwanda ni igihugu ruri mu bihugu 19 bikenye ku isi, ibinyamakuru byinshi byo ku isi bikaba bitumva ukuntu donc bihugu bikennye ku isi aho umuturage abona hafi amadolari 700 ku mwaka, ariko Arsenal akaba ari ikipe imwe mu makipe akomeye ku isi cyane afite amafaranga menshi cyane ku isi. Noneho rero bakibaza ukuntu u Rwanda ruri mu kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi rujya gufasha ikipe imwe mu makipe akize ku isi. Barongera baravuga bati nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije u Rwanda, berekana ko u Rwanda ari igihugu gikennye ku buryo abaturage bacyo bagikeneye imfashanyo z'ibiribwa. Baravuga bati mu 2016 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze miliyoni 9 z'amadolari yo gufasha yo kugura ibiribwa byo gufasha Abanyarwanda. Muri 2018 Urwanda banki y'isingo yahaye Urwanda miliyoni 23 z'amadolari irongera iruha izindi miliyoni 55 z'amadolari yo kurwanya kugwingira. None ikindi bavuze nuko ngo muri 2018 habayeho ibintu bya byibiza byahitanye abantu benshi cyane byahitanye ngo abantu 200 noneho abandi bagasigara iheruheru abandi benshi cyane bagasigara iheruheru bakabasha kwerekana yuko nyine hari ibibazo byinshi mu Rwanda bitatumye bitagombye gutuma u Rwanda rutanga amamiliyoni nka miliyoni 30 z'amapawundi kujya kuyafashisha Arsenal. Bati nyakubahwa bwana Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ati muribuka amagambo y'umuntu utwa Dr. Christophe Hoffmann wo mu ishyaka ry'abademokrate aba free democrate ryo mu Budage wavuze ngo politike ni ukuyisubiramo bakareba ibyo byo byose bakareba ukuntu bakareba byose bakabisubiramo iby'ubutwererane bakabisubiramo bakiga ikibazo cy'amafaranga miliyoni amapaundi miliyoni 30 baha u Rwanda nako Ubudage buha u Rwanda buri mwaka bakavuga we aravuga umudepite aravuze ati ngo ariya amasezerano ngo bagiranye na Arsenal ngo ni n'amasezerano y'umuntu ku giti cye Kagame ufata imfashanyo wasa nk'aho afata imfashanyo ku giti cye akazikoresha imfashanyo wahabwa n'amahanga akazikoresha mu nyungu ze ku giti cye. Ibyo byumvikana. Noneho rero ikindi nuko dodongo yafashe imfashanyo azikoresha ku giti cye aho kugira ngo azikoreshe mu kurwanya ubukene. Uwo ni umudepite wabivuze ngo hari abandi bantu bagiye babivuga nka no mu Budage no mu Bwongereza ngo abadepite nabo bararakaye cyane bavuga ko ngo ibyo Kagame yakoze ari ugukoresha imfashanyo imfashanyo avana mu mahanga akazikoresha mu nyungu ze bwite ajya kuziha Arsenal. Noneho hari aba mu Burundi ngo hari abadepite naho ba Christian Democrate nabo barwanyije kiriya gitekerezo bavuga ko Burundi ngo buhawurwa bwahaga u Rwanda amamiliyoni 44 z'amapaundi ku mwaka bavuga ko abadepite babo nabo barwanyije igitekerezo biriya bintu Kagame yakoze byo guha Arsenal byo gufasha Arsenal yifashishije miliyoni z'amafaranga menshi cyane miliyoni 30 z'amapound cyangwa se miliyoni 39 z'amadolari abadepite bo mu Burundi nabo ngo barabirwanyije. Noneho rero ikindi gikomeza nuko bavuze bati abandikiye Inteko Ishinga Amategeko mu Budage yo mu Budage aba bantu muri ANC na FDU bavuze ko niba babwira Inteko Ishinga Amategeko Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko bati niba u Rwanda rushobora guha kwipermeta niba rufite amafaranga miliyoni 40 z'amadolari kujya gufasha Arsenal u Rwanda rukaba ari igihugu gishobora kuriha ingendo za Kagame aho azenguruka ku isi yose bakaba bamurihira n'amafaranga akava mu Rwanda akajya kureba umupira wa NBA muri Amerika cyangwa akaza kureba umupira i Burayi niba ari igihugu gifite amafaranga ahagije ku buryo kirihira Perezida wa Repubulika agahaguruka akajya kureba abana be wenda babonye diplome muri Amerika babwiye Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ati icyo gihugu ntabwo kigikeneye imfashanyo mugomba kuzihagarika kuko biragaragara ko kihagije ntabwo bikiri ngombwa gupfusha amafaranga amafaranga y'Abadage cyangwa se ava mu misoro y'Abadage kujya gufasha icyo gihugu igihugu gishobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mvuze hejuru niba bafite amafaranga yo gukora ibi bintu byose nimubareke mwe mubakupira imfashanyo kubera ko barihagije bafite amafaranga ahagije donko nahanga n'icyo ngicyo bavuze. Ikindi bavuze babwiye Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubudage nuko baramubwiye bati ko bambwiye ko bafite ibimenyetso yuko Kagame aba mu buzima bw'abastari cyangwa se ubuzima bw'ibyamamare bukomeye cyane mbega bwatuma umuntu azi abirebye ukuntu imibereho ye ukuntu abaho nk'abastari ba Hollywood abantu bafite amafaranga akomeye cyane ku isi bareba bakomeye cyane ku isi ngo n'ubuzima bwatuma umuntu agira isereri ariko mu gihugu gikenye cyane. baramubwiye bati babwiye inteko ishinga amategeko bati Rwanda ruri mu bihugu bikenye cyane ku isi mu bihugu bikenye cyane ku isi bavuga ko ngo muri 2018 cyegeranyo cy'imibereho y'ingo cyo mu Rwanda cyerekanaga ko umunyarwanda hari abantu 38 bice 200% binze amafaranga 0.242 by'idolari hakaba abandi 13% binziza 0.30 y'idolari donc abantu benshi donc abantu hafi 54% binjiza amafaranga ari munsi ya 0.42 by'idolari ku munsi bakanabwira yuko ngo abakora ababasha kubona akazi nabo abakubona akazi ni bakeye ariko ngo nabakabona ngo abagabo bakora ngo binjiza idolari rimwe na senti 47 ku munsi naho abagore bakinjiza 0.85 by'idolari ku munsi ubwo bari kwerekana uko ubukene buhagaze mu Rwanda ikindi barababwiye bati nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko y'Ubudage Rwanda rufite ibibazo bikomeye cyane ku buryo bisi za universite zitakigenda abanyeshuri bakibasha kujya muri stage nta mafaranga bafite ndetse bakavuga bati abana baragwingiye 38% by'abana bari munsi y'imyaka 5 38% by'abana bari munsi y'imyaka 5 baragwingiye abanyarwanda 55% bari munsi y'umurongo w'ubukene nk'uko banke y'isi ibivuga barongera baravuga bati ibi ngibi tubuze hejuru ubukene bukabije tubuze hejuru burabera mu gihugu perezida wa Repubulika afite indege ze bwite byo bita luxus jet indege ze bwite agenda akaguruka mu agiye mu bibazo bye bitari bya leta bitari by'akazi mu bibazo bye bwite noneho amafaranga za fagitire akazi ha leta baramubwira bati dufite umuturanyi witwa umuturanyi wa Tanzania perezida wa Tanzania umuturanyi w'igihugu umuperezida w'igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania perezida Magufuli bati we agenda iyo agiye mu ngendo akora ingendo nke cyane batari ko iyo agiye izo ngendo nke cyane akoze yazikoze zikorera mu ndege rusange akagenda na passage kimwe ndo passage nta ndege yibwite agira bati kandi na n'ubuzima bwe bwose ahora yigengesera ntabwo asesagura noneho baramunabana mubwira yuko banamuha urundi rugero rw'uko perezida wa Autriche chancelier wa Autriche ngo abati aherutse mu Rwanda yagiye ahagarariye inama y'ibihugu by'Iburayi ni wari ufite presidence y'ibihugu by'Iburayi bati agiyeyo ntabwo yagiye mu ndege bwite yagiye mu ndege ya passager isanzwe ya Kenya Ethiopian Airlines ibingibi bikabyerekana yuko abaperezida badasesagura ibya rubanda bahora bigengesereye ubwabo mu mikorere yabo bakagerageza nyine kugabanya amafaranga bakoresha kugira ngo badasesagura ibya rubanda noneho ikindi bavuze nuko berekanye ko ngo ibihugu byinshi byo ku isi bidasesagura abaperezida bo ku isi benshi badashaka gusesagura ibya rubanda ntabwo bafata ingendo ngo bajye mu manama ayabonetse yose ahubwo bahitamo ko wenda abaperezida bahagarariye muri ibyo bihugu aribo nako abambasaderi bahagarariye muri ibyo bihugu aribo bajya muri ayo manama kubera ko abambasaderi bari muri ibyo bihugu ntibakeneye indege ntibakeneye kodesha amahoteli akaba aribo bahagararira ibyo bihugu mu manama atandukanye batari ko perezida we Kagame we yigira mu manama yose ajyayo nta nubwo yohereza abandi bafunksioneri ba leta we yigendera ubwe noneho ikindi rero bavuze nuko ingendo za Kagame zihenda cyane batanze ingero z'uko ngo bombardier urugero rwa mbere bati indege yitwa bombardier global express ya Kagame ngo yaguze muri yakoreshaga hagati ya 2023 na 2028 ngo iyi ndege ya Kagame nyine ngo yayikodesha ku Rwanda amadorari 980,000 ku isaha indege ya kabiri Kagame yitwa Gulfstream G650 ngo yayiguze muri 2014 ayigura $67,000,000 z'amadorari ngo Kagame akayikodesha u Rwanda 14,000,000 n'amafaranga 992,000 ku isaha indege ya gatatu yitwa Gulfstream G650 AR ngo yayiguze miliyoni mirongo irindwi n'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amadolari ngo iyo akayikodesha leta y'u Rwanda amafaranga zana bihumbi 15 n'amafaranga 185 y'amadolari ku isaha. Noneho ikindi rero ngo izindege zose ntabwo ziparika mu Rwanda ngo ahubwo zijya guparika mu mahanga. Ajya kuzisha mu mahanga ngo zabanje guparika muri Afrika y'Epfo, bimenyekanye ko aziparika muri Afrika y'Epfo arazihungisha azijyana mu Buholandi, amaze ku ne arazihungisha azijyana mu Bugereki, atene mu Bugereki. Noneho arongera zimura azivana atene mu Bugereki azijyana muri Irlande y'Amajyaruguru. Ngo izi ndege za Kagame ngo zagiye Gen Jet Aviation ngo zagiye muri Gen Jet Aviation niko zitwaga mu kitwa Gen Jet Aviation muri societe yitwa Gen Jet Aviation. Noneho Gen Jet mugibuke neza ko Gen Jet ariyo yagiye ariyo indege ya Gen Jet ariyo yagiye gushimuta Rusesabagina i Dubai. Bo noneho ngo izo ndege ngo bazitaga ngo yabanje kuzishyira muri Gen Jet Aviation yo mu Bugereki, ngo arongera zimura muri Gen Jet yo mu Buholandi yo muri Irlande y'Amajyaruguru, ngo kandi yagiye ahora azihindura inimero, ngo yagiye ahora azihindagura inimero kugira ngo nyine agende aziyoberanya kwa ngo ngo ya ngo nkitwa Gulfstream G550 ngo yahise bayise AELSY naho ya numero yayo nyine yindi cyashya yitwaga Gulfstream 350 AE ngo yitwa LSN bazihindagura amanimero, urumva kujya mu kuzihisha bagahora bazihindagura n'amanimero. Noneho rero abantu bandikiye president y'inteko ishinga amategeko bakavuga bati deficit donc amafaranga indege ngo ikindi gikomeye cyane ngo nuko izi ndege za Kagame iyo azigiye iyo arahashaka kujya ziva aho yazishyize nko mu Bugereki zikajya kumufata mu Rwanda zikazamugarura mu Rwanda zikagaruka zirimo ubusa zikagaruka mu Bugereki, kandi bakavuga ko izi ndege zose nyine ari iyo azirimo niyo atazirimo nk'ubu zibazaje kumufata ziba zirimo ubusa niyo zisubiyeyo ahazihisha n'ubu zigenda zirimo ubusa hose fagitire ihabwa u Rwanda, bakavuga rero ko ari ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero ikindi bavuze nuko bafite hari gahunda hari bafite programu yo kurikirana indege za Kagame, hari programu yo umuntu afite yo gukora kurikirana indege za Kagame ukamenya aho iri aho iturutse aho igiye position irimo ikirere ifite umuvuduko wayo byose ukabimenya kuri izo ndege. Ati niko bagiye bamenya aho indege za Kagame zijya n'amasaha zitwara n'amasaha zigenda n'iki byose n'amafaranga zigenda kubera ko byose baba bafite. Ikindi rero bavuze nuko ngo mu 2016 ubwo barimo kukwandikira inteko ishinga amategeko y'Ubudage bati nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko y'Ubudage muri 2016 Kagame yagiye ya indege ze yazikodesheje leta y'u Rwanda ngo yaragendaga fagitire akayiha leta y'u Rwanda akaba ariyo yishyura ingendo ze, ngo muri 2016 yagiye amasaha 518 noneho leta y'u Rwanda bayiha fagitire ya miliyoni 8,600,000 by'amadolari. Kagame yagiye muri 2016 yagiye amasaha 518 noneho isaha imwe akaba yarafagitiraga leta y'u Rwanda ibihumbi munani na magana atandatu donc ku isaha amadolari 8,600,000. Noneho ubwo mu mwaka wose nyine ubwo leta y'u Rwanda yatanze indege ku ndege za Kagame yarishye miliyoni 4,420,000 by'amayero muri 2017 mu mwaka wa 10 muri Mars mu mwaka kwezi kwa gatatu 2017 ngo indege za Kagame ngo za twaye u Rwanda miliyoni 3 z'amadolari. Ikindi bavuze ahangaha ni muri 2018 indege za Kagame zatwaye u Rwanda miliyoni 18,475,000 by'amadolari. Noneho muri ayo ngaho hakaba harimo ibihumbi 11 by'amadolari miliyoni 11 Donc byatwaye muri rusange miliyoni 10 z'amadolari hakaba harimo miliyoni 11 z'ingendo nyakuri ingendo nyine hakaba harimo na miliyoni hafi 7 z'amadolari ibyerekeye amafaranga ya misiyo muri kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 2019 indigeza kuzame ngo yakoze ingendo 35 mu masaha 5638 yagenze amasaha 5538 isaha imwe bayi noneho Rwanda rwishyura amafaranga miliyoni 8,926 by'amadolari bakavuga bati rero aya ni amafaranga menshi cyane Kagame ingendo za Kagame zitwara u Rwanda noneho baramubwira bati babwira rero inteko ishinga amategeko bati nk'uko bigaragara murabona ko igihugu gikennye cyane gitunzwe 40 amafaranga bije y'igihugu irenga 40% ituruka ari amafaranga aturuka mu mfashanyo ziva hanze ariko igihugu gikennye gutya kigafata amafaranga angana gutya kikayatanga ku muntu umwe ku ngendo za perezida wa Repubulika baravuga ati ibi ntabwo byishimiye ntibitubyishimiye mugire icyo mukora ikindi bakavuga ati Budage bwemerera Rwanda miliyoni 103 z'amayero kuva muri 2017 kugera muri kuva muri 2017 kugera muri 2022 Ubudage bwemereye u Rwanda miliyoni 103 z'amayero bakavuga bati ni ukuvuga ko igice cyayangaya yose kizagenda mu ndege za Kagame none bakavuga ati turangije tubasaba yuko mwashyiraho nibura komisiyo yakwiga iki kibazo cy'indege za Kagame kuko birasa naho birerekana ko zitwara amafaranga menshi igihugu kandi igihugu gikeneye cyane ari igihugu gishonje igihugu kirimo ubukene bukabije bigatuma rero dukeka ko abangaba bakeka ko imfashanyo u Rwanda ruhabwa zijya kuziba kiriya cyuho giterwa n'ariya amafaranga n'ariya miliyoni y'amadolari yose agenda ku ngendo za Kagame bintu bitari ngombwa bitanakenewe none bakaba bati mukuru ko mushoboye niba ngombwa imfashanyo muzihagarike kugeza igihe iki gisoba iki kibazo imfashanyo muha u Rwanda niba ngombwa muzihagarike kugeza igihe iki kibazo cy'ingendo za Kagame kizabanza gukemuka kubera ko ntabwo byumvikana ko mwafasha igihugu gikenye cyane mugira ngo murafasha abakene amafaranga yagombye kubafasha akagenda mu ngendo za Kagame cyangwa se aya mafaranga Kagame akayasesagura noneho mu isanduku ya Leta akaza icyuho icyo cyuho kikaza amafaranga y'imfashanyo akayazaza kuziba icyo cyuho cyatewe n'ingendo za Kagame bati rero mukore mwotsi igitutu Kagame murebe uko mwabigenza mu mwenterivune murebe uko mwabigenza ku buryo ikibazo cy'ingendo ze gikemuka niba ngombwa mu mukupire imfashanyo muzihagarike kugeza igihe kizabanza gukemuka kuko ntabwo ibintu akora ntabwo ari bizima mumva rero niyo barwa aba FDU na RNC bahagarariye P5 mu Budage bandikiye inteko ishinga amategeko bikaba bereka rero ko ikibazo cy'ingendo za Kagame ni ikibazo cyari gihangayikishije P5 amashyaka turimo kuko murabona ko ni ikibazo abantu bahagurukiye baracyandika bakimenyesha amahanga bikaba nabivuga ko niba Kagame atanakigenda yarasize muhira atakigenda impamvu ntabwo twese tureba ariko ni ibintu byo kwishimira kubera ko u Rwanda nibura rurahumeka u Rwanda rubasha kuzigama amafaranga ishyano ryose rwamutangaga ko gusa birashoboka ko wenda amafaranga afite ukundi kuntu ayasesagura birashoboka nubwo atakigenda ariko ashobora gushaka izindi nzira zo kuyasesagura byo birumvikana ariko muri rusange ni ikibazo ni ikintu twarwanyije kandi twavuze kenshi kuri radio itahuka cyane tukagisubiramo twerekana ko Kagame akenesha igihugu kubera zirangendo ze niba zirangendo ze zitakibaho ni ibintu byo kwishimira ubundi gusa kumenya impamvu atakigenda byo ntabwo umuntu ya buri wese ashobora gutekereza impamvu ze ariko rero muri rusange nibura igihugu cyapfa kuba gihumetse ariko kandi murabona ko kiriya kibazo kirazwi amahanga yarakimenye yuko Kagame asesagura amafaranga menshi akoresheje ingendo ze reka ndekere aho ngaho se ijambo Jean-Pierre jamone ryawe
urakoze cyane Edouard ndumva uvuze muri make mu by'ukuri utanze nka mateka ya Kagame n'uburyo yasesaguraga amafaranga mu ngendo ze yirirwa agenda mu kirere nk'aho yakigize iki menya ari we mu perezida wa mbere ku isaha rugenda cyane wagendaga cyane mu byukuri rero nubwo twavuga ko yende ubu ngubu arwaye ariko urebye neza wasanga uriya president Kagame yararwaye kuva na kera ahubwo umuntu yavuga ati yenda kuba atakigenda cyane ariko ushobora kuba ubuzima bwe butameze neza ariko uburwayi bwe bumaze igihe kubera ko uretse umusazi niwe wakwemera gukora ibi bintu bimeze gutya ubuze amamiliyoni yose yamutangagaho ku 2017 2018 2019 niki ariko ni amafaranga menshi cyane uretse umuntu w'umusazi nawe byarenze bisazi nyine byarenze niwe wakora ibintu nk'ibyo ngibyo iyo urebye neza ariko nshimire ni n'aba Rwanda shyaka bacu ba RNC na FDU aho ngaho urumva nabo bashatse kubigaragaza kugira ngo babwire leta aho ngaho uko ibintu bimeze na hano ndumva na hano twarabikoze twe baratubwiye bati bati amafaranga twe twumva hari akamara agira kandi akagirira abaturage basanzwe tukabwira ati ntago ari byo rwose niyo yirwa akoresha baza kutubwira bati noneho tugiye kujya tuyohereza muri proje za muri proje dufite yuko kuko ibihugu byose bigiye bifite amaproje urabizi nka urabona nk'ibintu by'amashuri bagiye bafite ibigo by'amashuri bagiye bafite yo ama eglise hari ibikorwa byinshi bihugu bigenda bigira mu gihugu koko ukabona ko kutuma amafaranga atajyayo ubwo n'abaturage bahahombera n'izo proje zabo zikahombera urumva abo twe baratwiye bati tuzajya mbere ntituzajya twongera kuyanyuza muri guverinoma ariko tuzajya tuyohereza muri proje zacu agende direct atanyuze mu mari ya leta urumva ko mbere yanyuraga muri leta bakakoresha gutya ariko n'ubundi ntibutuma atamugeraho ko ni wahandi ni nko mbese ni nko kubura ni amabura kindi babaga icyo batubwira kuko uribuka ko niyo yajyaga nko muri Amerika icyo gihe twandika hariho Premier Ministre Gordon Brown yararaga muri hoteli y'igihumbi 500 ikodeshwa amadolari y'igihumbi 500 Kagame akarara muri hoteli ikodeshwa 20,000 ku ijoro rimwe by'amadolari ukibaza ariko ukumva ari ibintu nyine bitumvikana ariko icyo ngiye nshaka kuvuga ni uko dufite umuntu urwaye umaze igihe arwaye ubu ngubu kuvuga ko yenda yabarwaye sinzi icyaba kuko nta cyaba cyahindutse nyine uburwayi we abumaranye igihe kuko ayo mafaranga ni menshi cyane utanze urugero wenda nko ku rugero rwa Magufuri urabona nyine Perezida Magufuri uburyo yakoraga adashaka kugenda n'abariya bankuru nziza wabonaga ko batagenda yewe n'uriya Perezida Museveni rwose ntago ari abantu bahora bagenda mu gihe cyose urumva ariko igihugu gifite ibibazo bigoranye ugasanga umuperezida ikindi kinababaje nuko nyine nk'inteko ishinga amategeko nta muntu wo mu gihugu mu Rwanda wamubazaga cyangwa ngo banababwira ati byageze gutya na gutya urugendo nagiyemo rumeze gutya kuko ubwabyo ntibari no kubishobora kubera ko niba agenda buri munsi waba ari umurimo ukomeye nabwo kwirirwa bavuga ngo yagiye aha n'aha yavuye yajya aha burakeye nuko burakeye nuko nawe kabaga ari akandi kazi n'ubundi ntibanda bishobora uretse ko nyine nabyo bitari gukorwa ntiyari no kubibemerera ubwo urumva ubundi iyo ugiye gusohora amafaranga angana kuriya ugomba gusobanura mu by'ukuri icyo ugiye kuyakoresha urugendo wagiyemo rwagenze gute we yarababeshyaga ngo abagiye kubahahira sinzi niba ubungubu yumva ko bishwe n'inzara uretse icyorezo cya covid kuva atakigenda ariko sintekereza ko aribwo bavuga ngo bishwe n'inzara bashobora kwicwa n'inzara kubera iki cyorezo ariko ntabwo bakicwa n'inzara kubera ko atakigenda rero nkurikije ibyo uvuze ndarikira abantu baze kumva nk'ikiganiro cya BBC cyahise ejo kuwa gatandatu ku itariki 6 mumbone imvano kiravuga neza ikibazo cy'abacika cumu mwakiriya gihugu ni ibintu bibabaje cyane abacika cumu urumva ni akenshi zirangendo yajyagamo akenshi yagenda agavuga ati urabona igihugu cyagize cyakoreye genocide dufite abantu bababaye n'iki ariko amafaranga bakayamuha aha hose ku isi aho yagendaga icyo kibazo cyazagamo cyo kugira ngo bumve ko ari umuntu nyine wababaye ufite abantu b'imfubyi ariko kugeza icyo kiganiro cyo mu mvune imvano yahise ejo urumvaho abacika cumu bavuga bati nta mafunguro tubona ntaho kurara dufite ubwo ngubwo umunyamakuru yavugaga ati mu gihugu cyose kugeza ubu ngo hari amazu 180 nuko ni amazu ingo 180 bitubatse mbese byasenyutse bikeneye kubakwa mu gihugu cyose izo ni inzu zikeneye kubakwa pe ubu ngubu kandi wumva ayo mafaranga ayo mamiliyoni yagiye apfusha ubusa mu iyo minsi yashize nizo ngo zingana gutyo abantu bagomba ku abacika cumu bari kurira donko batagira icyo kurya barara abanyagirwa muri make hari nandi mazu ibihumbi magana bikeneye gusanwa ibyo byose ntigeze bikorwa ariko umwunzi yo myaka yose ni ibintu bibaje cyane niyo mpamvu ndi kuvuga nti dufite umurwayi umaze igihe ahubwo uburwayi bwaramurenze biragoye kugira ngo uwo ari we wese abe yakumva ko umuntu yapfa gukoresha amafaranga mu bwo buryo aterekana icyo yakoresheje kandi abantu bakomeza bakababara urubuka muri buka mu myaka ishize yaravuze ngo yakuye abantu miliyoni mu bukene abantu ngo bagera kuri miliyoni imwe ngo yabakuye mu bukene ariko ubwo ukibafite se yavanye abantu miliyoni imwe mu bakene abo bakize bananiwe gufasha abo nk'abo bacika cumi ngo nabo be kuba barara banyakirwa ugasanga ni ibibazo bikomeye cyane twagize ntekereza ko naho abanyarwanda bahari bakomeye kubera yuko uko bariho ubu ngubu bamwe bagiye bagerageza gutoroka barihungira ababishoboye ariko ubwo abakomeza kunambira mu mazu yabo na n'ubu baracyapfa nyine ubwo nibo ndi kuvuga urugero natangaga rw'abo bacika cumi mbese basizwe heruheru kubera ya jenoside urumva harimo mu by'ukuri harimo abadashobora gukora abagize nk'ingaruka na jenoside badashobora gukora kuzageza bapfuye kuzageza ubuzima bwabo burangiye kandi nabo nanone hari igihe utabahagarika kubyara kubera ko bashobora kubyara ni ukuvuga ko n'umwana abyaye rero nawe azaguma mu ubwo bukene ubwo bavugaga bati ese imyaka 27 irashize murabona bizagenda gute muri icyo kiganiro rwose mugikurikire mwumve ni ibintu bibabaje cyane mwumve umuperezida ufite mwumve ingorane abanyarwanda bafite abo ni abantu ba mbere navuga bababaje cyane yenda kurusha abandi ariko ubwo ngubwo niba umuntu tuvuge ubumuga yasigaranye butuma atazakora kugeza ubuzima bwe burangiye kandi yenda azanabyara n'abana azabyara nabo bazagira ibyo bibazo kubera ko ntazagira uburyo bwo kubitaho niba nawe ari umukene cyangwa se ari inkomere nyine ya jenoside nashobora no kubyara n'abo bana nabo bazakomeza babe inkomere nyine za jenoside ku buryo nabo bazakenera gufashwa kiriya ni ikibazo kirekire kizakomeza n'ubundi mu myaka irindwi izaza yose ubwo rero ukibafite se nk'aya miliyoni yose umuntu yaba ari muzima umuntu yaba afite umuryango we w'abana n'umugore yaba afite abantu b'abajyanama muri leta yaba afite inteko ishinga amategeko ntimubaze ngo aya mamiliyoni uvuze miliyoni 3,16 ya spendings miliyoni 3,17 miliyoni 18,18 none ukongeraho nayo mafaranga yo muri za arisenali n'izi za Paris Saint Germain ukibaza se ubu utwa dufite umuperezida dufite ubuyobozi dufite iki niba umuntu atanabazwa mu mategeko donko n'umugore wabure kumugira inama n'abana bamaze kuba bakuru ntibamugira inama bati dore ibibazo birahari kugira ubwo abaturage rwose ubona ko ndetse barihebye ubona ko nta buzima mbese muri make nta buzima bafite ariko kandi ntabwo ari ikibazo cy'uko badashoboye ikibazo ni uko batagize abantu bo kubitaho hakiri kare aba bantu baba bakeneye kuvuzwa baba bakeneye kwitabwaho no kuganirizwa mbese ibintu baba bakeneye ni byinshi cyane ariko byinshi biba bisaba amafaranga none ubwo urumva aho amafaranga ajya ubwo rero abantu bose bashobora kumva ibiganiro tuba tuvuga kenshi nubwo tuba dusubira rimwe na rimwe tugasubira inyuma mu byabaye ariko bagira ngo bumve abantu bumve neza neza ko abanyarwanda ubwabo nta bari bashoboye n'ibi byo kuvuga byo kwiyunga bari bashoboye ubwabo kwicara bakiyunga bakagira gute ariko ikibazo cy'ubutegetsi bubi umuntu uri hejuru y'ubutegetsi arakabije ku buryo nyine ari ahubwo ari indwara abantu bazarwara n'igihe kirekire n'igihe abantu bavuga bati bazagombye kuba bariyunze ariko kubera ubutegetsi bubi twagize haracyarimo icyuho abantu bagikeneye gukemura ubwo ngubwo yenda n'ubwo abo bagaragaye muri icyo kiganiro ariko urabona ntabwo ari abacika cumi bakennye bonyine n'abatari abacika cumi cyangwa se abandi bantu b'abakene izindi mpunzi ziri hariya mu mashyamba ya Kongo zose munsi zatashye nazurumva ni ibindi bibazo byinshi bizaba byiyongera mu bindi ariko ubwo yihunze ibibazo akagirwa kandi aho akoresha amafaranga y'igihugu n'abayobozi bari kumwe ntibabigire icyo babivugaho noneho abenshi bagashimishwa n'uko bari mu myanya myiza bari mu mazu meza ujya ubona harabona abonye barimo babyina iki banezerewe ariko mu by'ukuri banezerewe se kuki ni abantu banezerewe ariko abaturage mu by'ukuri abakene bahari kandi ubukene bukabije burengeje urugero ubwo rero nkaba numva njye nta kintu tumusaba gikomeye gusa niba yashoboraga kumenya ko amafaranga donko umutungo ari kurirwa apfusha ubusa ari umutungo w'abanyarwanda ntabwo ari n'umutungo we ku giti cye ubuse nk'ubu ngubu aramutse apfuye ayo mafaranga ntiyayajyana ariko yaba azasiga rwose umurage mubi cyane haba we mu bantu bakoranye nawe mu muryango we mu bantu bose bamwegereye mu myaka 27 byose ishize ayobora rero kuba atagaragara kubw'abanyarwanda bavugwe babyemere nk'uko nawe warubivuze na mahirwe hari amashanse abantu baba bafite yende yo kugira ngo ayo mafaranga yirwuga apfushe ubusa yere gukomeza gupfa ubusa ariko nanone nubwo yenda atagenda ariko mubona nanone nka ziriya ngabo zijya muri za Central Africa mubona ko zijyayo nta mafaranga nta bije niyabije y'abanyarwanda amafaranga bagomba gukoresha numvise ko hari zirijya Congo muri Congo ngo bashaka kugarura kongera kujyayo gutera ibyo ni ibintu byose byo gupfusha amafaranga ubusa kandi mu by'ukuri nta n'impamvu yo kujyayo muri Central Africa noneho numvaga bari kuvuga yuko n'ingabo zihari bari kuvuga yuko ngo UN oni iri kuzirega yuko bari kuviyora uburenganzira bw'abaturage bari gukora ibikorwa bibi nyine kandi muzi ko ziriya ngabo harimo ingabo za ONI hari n'izindi ngabo zize yoherejeyo ku giti cye nk'umuntu w'umuperezida utegeka nta n'umuntu yabigishije inama nta iyo parlement ntiwamenya kwihari donc ari bavuga ngo yoherejeyo abantu gusa urumva kujya kwicirwayo kandi nanone bari konsoma amafaranga y'igihugu abo batari muri ONI batunzwe n'igihugu cy'u Rwanda nicyo kizabatunga ni nacyo ubwo ngubwo nicyo kibaha byose urumva aha amafaranga ajya rero nubwo atakomeje kugenda Kagame ngo azerere ariko kuyapfusha ubusa byo kuko ari byazari n'ibyo nashoboye atitaye ku banyarwanda aha pfushiriza amafaranga ubusa aho ni henshi cyane kuko naburi uzajya usanga ari kohereza za maneko hanze wumvise amafaranga aha muri za mu bantu bo muri Israel ngo bajye baneka ngo amatelefone yacu twese urumva ntiwamenye uneka ngo ureke nde ntiwamenye uba neka n'uwo bataneka ariko ibyo byose ni ugupfusha amafaranga ubusa rero tugize amahirwe yenda kuko ntakomeze kugenda kuko urumva no kugenda burya harimo abagiye gukora za lobbying abo bamukorera lobbying bose abagenda bamenamo amafaranga tugize amahirwe akaguma kuriya ubwo yenda haba hari ikintu kiri ikwiyubaka gahoro gahoro ariko muri make twagize ingorane imyaka yose abanyarwanda yenda bose bajye babyumva bumve ko niyo tuvuga iyo tuvuga ngo dukore iki abantu bandika abantu bavuga abantu bakora ibindi bikorwa byose nta yindi mpamvu ni ukugira ngo abantu barebe ukuntu bakibohora uriya muntu aveho n'iriya ngoma ye n'agatsiko ke barebe iyo bajya mu myobo cyangwa bagire gute ariko bareke abanyarwanda mu by'ukuri abanyarwanda bababaye ni benshi cyane kandi baterwa umubabaro n'abantu bakeya ntabwo navuga ko ari abantu benshi niwe n'abantu bake cyane rwose nkaba numva rero duhana icyo ngicyo nabivugaho ariko bikaba bibabaje nyine ariko kandi abantu bagomba gusobanukirwa neza kugira ngo twe gukomeza kugosorera mu bucaca niba ubwo arwaye icyo yaba ari cyo cyose niba ari ukwanga ari ubwoba yenda uzi ko biriya yavugaga ngo ese ngo bazamukuraho ngo njye ni nacyo ntekereza cyane hari yavuga ngo ese ngo bazamukuraho ngo banyuze mu kirere ngo muri politike se ngo mu ntambara se njye ntekereza ko abundaraye ahantu agira ngo batazamukuraho yenda kuko wumvaga ko kugira ngo bamuvaneho abifitiye ubwoba ubwo abundaye ahantu yenda babandi bazamukuraho yavugaga yenda atekereza ati ningumaho nubikiriye hafi ntawe uzankuraho bizagorana yenda nicyo ntavuga kuko yenda yari guhora agenda wa mugani bakaba banamukorera kudeta cyangwa se bakaba banamuhanamurasa nk'uko yarashe Habyarimana ibyo byose ni ibintu bishoboka akavuga ati ngiye ngumye aha mu muheno wanjye byampa amahoro hari abantu bumvaga bavuga ngo asigaye yibera mu nkambi y'igabiro y'igisirikari nta n'ubwo ab'i Kigali ngo naho ngaho nyine ari ariko ibyo byo ni nk'amagambo ntabwo nzi niba ari byo so ubwo rero umuperezida nk'uriya rwose uretse kuvaho cyangwa se akicara akareka abanyarwanda bakagira amahoro nta kindi umuntu uwo ari wese yamwifuriza uwakumva ibyo byose tuba turi kuvuga niyo yaba ari umunyamahanga yakumva ko twagushije ishyano Edouard nkaba ngarukiye ahangaha urakoze
cyane hari aho bavuze uti yavuze ngo iyo agiye kuzerera muri zina ndege ze ngo bagiye guhahira abanyarwanda ubuse ko atakigenda abanyarwanda barakize ku buryo batagikeneye amahaho ye byagenze bite batunzwe n'iki ko avuga ngo ko atakibasha gusohoka ngo ajye kubahahira wa mugani reka tumwihoreze ikindi rero reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri aho abasenateri bavuga ko ngo umutungo w'umuturage umutungo w'umuntu ari nabogerwa n'umba ari ingingo ya 34 y'umwitegeko nshinga ubushize ikintu twarakinenze bamwibuka ko abasenateri bigize kuvuga ngo ubushize bavugaga ngo ntabwo leta yagumye kwiyandikaho ubutaka bw'abaturage ngo butagira ngo bwabuze ubwandi ubwiyandikaho ngo ibufate ngo kubera ko ngo ubutaka n'ubwo abaturage ngo babubonye mu buryo butandukanye bwa ari ukubugura mu buryo bw'umuco n'iki byose ngo n'ubwabo bwite gukana umutungo w'umuntu ntavogerwa leta ntago yagombye kujya kwiyandikaho ubutaka bw'abaturage okay icyo kintu barakivuze muri rusange iyo urebye ubona ko ibi bintu babivuga bakerewe nk'uko twabivuze mu kiganiro cyacu babivuze bakerewe iyo iki kintu bakizana kare bari gutambamira iriya tegeko ry'ubutaka ntirigeho ibaza kuvuga ko umutungo w'umuntu ntavogerwa ntago leta ari gufata ubutaka bw'abaturage biguriye barazwe n'ababyeyi babo bagize gute ngo ibubambure ibwiyandikeho iki kintu ntabwo cyari kuba none ubu ngubu bakizanye byararangiye trotari donc bitinze kwa ikindi na n'iriya mitungo y'abaturage abanyarwanda bahunze cyangwa se bataba mu Rwanda bavuga ngo ni imitungo yasizwe na banyirayo leta ikayifata ikayandikaho nabyo ntabwo byari kuba kubera ko bari kuzana iyo argument bati umutungo w'intavogerwa ntagomba gufata ibintu by'umuntu ngo ubyandikeho icyo nacyo ntibagikoze bari abantu muri barinyana byo twarabivuze urabona ko bamerewe nabi cyane babambuye babirukanye masambu yabo ntangurane babahaye ubu ngubu babaye inzererezi barararaguza bagira gute kandi umutungo w'umuntu ntavogerwa none ikibazo rero umunsi bazanye ni ikibazo ngo cyo kutatanga ingurane za z'imitungo yangirijwe y'abantu bimuwe mu byabo mu nyungu rusange bati leta ntabwo itinda kubaha inyungu nako itinda kubaha ingurane n'igihe ingurane ziboneka ngo witwa Nkusi Juvenali ngo w'umusenateri ngo yabajije ati nimudusobanurire ibi byo gutanga ibyo guha abantu ingurane z'ibintu byabo byangijwe byaranira ikibazo cyaraniranye byagenze bite ko hari abantu benshi cyane bavuga ko ngo batahabwa ingurane z'ibintu byabo byangijwe mu nyungu rusange bimuwe cyangwa se bagize gute ikindi ngo abantu bagahabwa n'ibidahuye n'ingurane zidahuye na n'imitungo yabo ndongo bakabahenda kwa bakabaha makije murumva rero ko ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane ubundi umuntu abona ko ibintu babivuze batinze ariko baravuga ngo ibintu amategeko ntago bayanditse ku mabuye amategeko akorwa n'abantu bashobora kwisubiramo ikibazo dufite ahangaha niba bariya abasenateri ni urwego rukomeye niba bavuze bati umutungo w'umuntu ari ntavogerwa iki cya kintu bwacyo constitution y'u Rwanda iravuga ngo umutungo w'umuntu ntavogerwa ingingo ya 34 byagombye guhindura ibintu byinshi cyane niba babivuze gutyo yaba rwari urwego ndavuze ngo yaba Sena y'u Rwanda yari urwego rwubashywe rufite ububasha rufite ubushobozi rutanga runenga ibintu bigakosorwa na guverinoma byagombye guhinduka byinshi cyane icyamintu cyagombye guhinduka cya mbere ni iriya tegeko ry'ubutaka hari ingingo nyinshi zagombye guhinduka muri iriya tegeko ry'ubutaka aho bavuga ngo ubutaka bwose bubaye ubwa leta umuntu atunga ubutaka mu buryo bw'ubukode leta umaze imyaka itatu utabukoresha leta ishobora kubukwambura ibintu nk'ibyo ngibyo izo ngingo zose zagombye kuvaho kuko umutungo w'umuntu baravuga ko ari ntavogerwa urumva ko rero ikibazo iyo bavuga wenda nibije bitinze ariko ntago ari ibiko bivuga ariko ikibazo rero bafite uburemere buhe Sena y'u Rwanda ifite ubushobozi buhe ifite ububasha buhe kubera ko n'ejo bundi babazaga kiriya kibazo cyo ku leta yandikaho amasambu atari ayayo amasambu y'abaturage ukabona ko leta isena abasenateri basa nkaho binginga ntago bategeka kandi ubu ni urwego rukomeye rwagombye gutanga rwagombye kwanga ibyo leta yavuze ibyo guverinoma yakoze nabi bakabyanga bigasubirwamo ariko ubona ko basa nkaho binginga ngo mutusobanurire n'ibiki ndo ukabona ko ntago ari urwego rushoboye rufite ubushobozi kiriya gitekerezo cyabo ubundi mu gihugu gifite ubushobozi mu gihugu Sena ifite ububasha yubashywe ikora akazi kayo neza hari byinshi byagombye gusubirwamo ndetse n'iriya mitungo bavuga ngo yasizwe na banyirayo leta ikayandikaho nabyo byagombye guseswa icyo ngicyo kirumvikana bari abantu muri bari nyaye bagombye guhita bahabwa amafaranga yabo bakagenda bakajya kwibukira handi akakanya kwera ko bavavanye mu mitungo yabo ntibagira icyo babaha kandi umutungo wabo ntavogerwa icyo kintu kiramutse gikurikizwe bahita abona amafaranga akakanya leta irahita ibishyura bakagenda nabandi benshi mu gihugu bagiye bononerwa ibyabo wenda kubera imihanda kubera amashanyarazi kubera ibiki agiye gukora agiye kujya ibikorwa rusange abantu bose bagombye guhita bishyurwa ariko rero ikibazo dufite ntabwo se nayo Rwanda kimwe na parloma kimwe n'ubucamanza byose nta ngufu bifite nta butegetsi bifite nta n'udukingirizo Kagame yashyizeho kugira ngo yereke ko yereke amahanga ko mu Rwanda hari demokarasi hari inzego zose ariko nta bubasha bafite n'icyo kibazo bazanye ikintu cyiza gishobora guhindura nubwo ari turotari ariko bavazanye ikintu cyiza gishobora ku abantu benshi bashobora kuriraho na za ONG zikacyuriraho na n'imiryango itegamiye kuri leta kira kintu ikacyuriraho ikavuga iti umutungo w'umuntu ntavogerwa sena yabivuze muhindura ibintu byinshi bishobora guhinduka ariko rero sena se ivuze iki mu Rwanda nta kivuze ni Kagame byose ubitegeka ubuze ko ari abacamanza ni ubaha amabwiriza y'uwo bagomba gufunga imyaka bagomba kumukatira abasenateri byose ni ubashyiraho ni ubateka ibyo bagomba gusinya n'ibyo batagomba gusinya abadepite nuko ntacyo bavuze biriya bintu rero ni kwa kundi nyine n'ugukangata kwerekana yuko wenda bagihumeka bakiriho ariko ni namayeri y'ubutegetsi yo kubeshya abantu yuko sena ikora ngo bahagurutse bavuze ibintu bindi kandi ibintu bavuze leta idashobora kubyubahiriza ministre aragenda yakora amakosa sena ikavuga iti ibi wakoze ntabwo aribyo ntabikosora urumva ko sena ntakimaze gusa icyo umuntu yabwe nuko kiriya gihugu nyine cya zira nzego zashyizweho na Kagame zose ni zero ntacyo zimaze niba abasenateri babonye ikintu nka kiriya bakabona ko mu bintu byakozwe byinshi habayemo amakosa umutungo w'umuntu ari navogerwa abantu leta yikora amakosa ikavongera imitungo y'abantu bakabibona bakabivuga ntibikosorwe numva ko rutse nta kimaze baratse babihorera bakavaho bakigendera cyangwa se ikanavaho tukaba ko ntasena tugira n'inteko ishinga amategeko tukaba ko ntayibaho hateka Kagame wenyine urumva ni uko bimeze biramutse bikurikijwe hakosorwa byinshi ariko rero nta power bafite ibintu no gutamagamo no gutura ururimi niko babyita reka mpe ijambo Jean-Pierre ijambo ni ryawe Jean-Pierre uri kuri mute bo numva Jean-Pierre atanyumva bo reka njye ku ngingo ya gatatu Jean-Pierre batanyumva naza bwo ndamwe ijambo bo ku ngingo ya gatatu turareba ikibazo cya kardinali Kizito Cyprien Rwanga ni arkipiskopi wa Kampala na arkipiskopi wa Kampala kardinali Kizito Cyprien Rwanga cyangwa se ni kardinali simbizi ni ukureba neza donko uyu arkiepiskopi wa Kampala yavuze ko umunyango ari kardinali bambwiye ko ari kardinali kandebe ari umunyandikiye ngo iki ntabwo mushimiye ntabwo mwumva niba hari ntabwo ngiye mwumva mushimiye uranyumva bo turebe tuye ku nyigo yacu ya gatatu ubwo naza turamwe ijambo ariko episkopi wa Kampala uriya Kizito Cyprien Rwanga ngo bamusanze mu nzu ye yapfuye kwa gatandatu n'ubwo ari kwa gatandatu tariki ya gatatu z'ukwa kane 2021 ariko bakavuga ko kwa gatanu ngo yari yagiye mu misa muri za seremoni z'uwa gatanu mutagatifu ngo yarahari hari ibinyamakuru nasomye byo mu Bugande nazengurutse nyiza b'amaso bakavuga ko ngo yari amaze iminsi arwaye ariko ngo kwa gatanu yabashije ngo kujya muri iyo mihango ya Kiliziya Gatolika y'uwa gatanu mutagatifu ngo rero n'injoro bamusanga ngo yapfuye hari ibinyamakuru bimwe na bimwe bivuga ko nasomye byavuga ko ngo ashobora kuba yararwaye yazize indwara y'umutima ubwo ndavuga ibyo nasomye ntabwo ari byo nitekereje none mu Rwanda rero binyamakuru byo mu Rwanda bisa naho bishaka kugereka uriya rupfu rwa arkiepiskopi wa Kampala uriya Kizito Cyprien Rwanga bashaka kurugereka kuri Museveni kuko baravuga ngo uriya Cyprien ngo arikepiskopi Kizito Spiriani Rwanga ngo yari umuntu ngo utarya indimi ngo utarya iminwa cyangwa se utarya indimi ngo iyo yanengaga ubutegetsi bwa Museveni ngo ubutegetsi bwa Museveni bwakoraga amakosa ngo yabunengaga atarya iminwa ngo atarya indimi ubwo bifite icyo bisobanuye muri politiki no kuvuga ngo ashobora kuba yazize wenda amagambo cyangwa se kritike ya uko yakritikaga wenda ubutegetsi ubwo nicyo bishatse kuvuga urebye kugira ngo umuntu abe yapfuye bavuge ngo ntabwo yaryaga indimi mu kunenga buriya butegetsi bwa Museveni ubwo nicyo bishatse kuvuga ariko rero hari indi iyo nkuru na isana yibonye mu gihe ko mu kitari cya kane z'ukwa 2021 ariko hari n'ikindi kinyamakuru kitwa Monitor cyo mu Bugande cyagaragaje ko uyu musenyeri niba ari musenyeri bari Cardinal Mbabarire Kizito Cyprien Rwanga ari kepiskopi wa Kampala ngo ya mu kitari cya 2024 z'ukwa 2022 yasabye ko amatora muzi ko hari abaye ikibazo cy'amatora cy'ikibazo gikomeye cyane mu Bugande kubera ikibazo cya COVID amatora agomba kuba mu gihe cya COVID ngo uyu Cyprien Rwanga arikepiskopi wa Kampala ngo yari yasabye ko ngo akurikije inteko ngo ingingo ya 259 y'itegeko ingingo ya 259 yo muri constitution y'Ubugande iyo ngingo ikavuga ko ngo bashobora kwigizayo amatora we yarasabye ko kubigizayo amatora ho imyaka itatu noneho bamara kwigizayo akaba Museveni akagumya agategeka abari muri opposition rero barwanya ubutegetsi bwa Museveni ngo bahise bamwamaganira kure bavuga ko uyu arikipiskopi wa Kampala Cyprien Kizito Rwanga ngo abogamiye ku butegetsi bwa Museveni donc kuba yarazanye iki gitekerezo cy'uko ngo bakwigizayo amatora ho imyaka itatu bakagizaho amatora bakagizaho inyuma imyaka itatu no Museveni akubye agategeka iyo imyaka itatu ngo byari kumubogamiraho banerekanye iki kinyamakuru cyitwa Monitor cyanerekanye Museveni ari kuganira n'uyu Cyprien Kizito Rwanga ari kepiskopi wa Kampala bari mu busitani mu ngoro ya Perezida Museveni ubusitani bw'ingoro ya Perezida Museveni bicaranye barimo kuganira bigaragara rero ko ntabwo urebye ntabwo yarabanye nabi na Museveni urumva nibyo ba opposition yaregaga uyu arikepiskopi urumva ko ntabwo ari ibintu bigaragaza ko yarabanye cyane yarabanye na Museveni nabi mbono niho rero ikibazo rero gihari kikaba ari uko kikaba ari amagambo abanyarwanda bavuze bira binyamakuru byo mu Rwanda biravuga ngo byasa nkaho bimushima yuko ngo ataryaga iminwa ngo iyo yajyaga bagiye kunenga ibitagenda amakosa yakorwaga na leta ya Uganda ngo ntabwo yanengaga atarya iminwa umuntu akibaza rero ati kuvuga ayo magambo ni ukuvuga ko ubumushimye nibyo ariko kandi muri uku kumushima ubugaye na Kardinali Kambanda Antoine kubera ko Kardinali Kambanda Antoine we ntabwo ajya agaragara yaruciye ararumira mu ntabwo ajya ahaguruka ngo avugire abarengana bikaba donc yahindutse ikiragi imbere y'akarengane gakabije gakorerwa abanyarwanda kandi n'akarengane kageze ku isi yose cyane cyane ibibazo by'uburenganzira bwa muntu murabona ko u Rwanda ruranengwa ku isi yose kandi mu buryo bukarishye cyane mu byerekeye guhonyora uburenganzira bwa muntu ariko Kambanda yibera aho ngaho yabaye kiragi ntacyo avuga uri ya Kardinali Antoine Kambanda yarumize n'ibintu byoroshye nka biriya byo muri za banyahe n'iki byose bitagomba ubushakashatsi bukomeye yaruciye yarumize urumva rero ko iyo bashima uriya arikepiskopi wa Kampala uriya witabye Imana bavuga ko yageragezaga guhangana cyangwa se kunenga ubutegetsi bwa Museveni ngo atarya iminwa indirectement no kunenga no kugaya uyu nguyu Kardinali Antoine Kambanda kubera ko ntacyo akora yabaye ikiragi bikaba binababaje kubona ko kubona abanyarwanda ubwabo boroheje urabona nkuri idamange mbuye w'abana bane akemera akabata akajya gufungwa kubera ko yahagurutse akavuga akanyarwanda akababaro abanyarwanda bafite akabavugira akatura nta bwoba ariko Kardinali araho ngaho ntacyo yavuze ahubwo umuntu akanibaza Kardinali bavuga ko ari umushumba afite abantu bahagarariye babaturage b'u Rwanda ari umushumba wabo n'iki byose mu bantu bamushinze mu ntamazi ntabwo abarengana barimo niba papa yarambwiye kugenda ndagirizo ntama zanjye muri kiriya gihugu no muri kariya karere bari abarengana abahohoterwa abazira ubusa abamburwa ibyabo abafungwa abafungwa nta byaha bakoze abatotezwa mu bundi buryo bwose bakorerwa iyicwa rubozo bakamburwa ibyabo bakagira bate abo bantu bose Kardinali Kambanda ntago abashinzwe mu ntamaze mu ntama bamuhaye kuragira abo ntibarimo ko bisa naho we bitamureba we adashinzwe kubavugira we ntabwo abo bantu barimo ntago abashinzwe ni ikibazo umuntu yamubaza ikindi gikomeye umuntu yanabaza muzi neza ko Kardinali wa muri FPR Kambanda njye ntabwo niba ntago ari ibanga iyo byose niba irimo nuva ko na za ndahiro yazinyuzemo nuva ko afite indahiro ebyiri afite indahiro yarahiriye FPR afite n'iriya ndahiro yarahiriye papa bamugira mu Kardinali none se ziriya ndahiro azazibangikanya gute biragaragara ko indahiro yarahiriye FPR yo arayubahiriza kubera ko yaricirikiye abantu barapfa akicicikira bakaburirwa irengero bakicicikira bakamburwa ibyabo akicicikira abantu bagahohoterwa mu bundi buryo bw'icarubozo bakitwa bakagira bate akicicikira bigaragara neza rwose ko indahiro ya FPR yo arayubahiriza pe jana ku ijana none se indahiro yo yakoze yakoreye papa ajya guhabwa Kardinali yo azatangira kuyubahirizwa ryari azatangira kuyubahiriza ryari ese ubundi izo ndahiro zombi zirajyana umuntu ashobora kuzibangikanya izo ndahiro indahiro yo kuvuga ngo genda ure uvugire abarengana ubatabarize ubarengere ugire gute uvugire abatabasha kuvuga niyo ndahiro ya FPR igutegeka iti ugomba guceceka reka niyicire abantu banjye mbice uceceke ujye ku ruhande urebere we ku ntera intugunda ahubwo ukoma amashyi ibyo mvuze byose ukoma amashyi izo ndahiro zombi zirajyana ni ikibazo gikomeye ngewe nkabona ari ibintu biteye isoni ibintu bibera mu Rwanda ni kubona igihugu gifite umukaridinali kirimo umukaridinali kikaberamo ibintu nk'ibi ngibi hakaba akarengane kameze kuriya ahubwo ukabona ko abantu boroheje abaturage ababyeyi bamwe basiga ngo babita ngo ni bandabaga abantu barahagurutse nkuko nabi babwiye ubushize bisa naho inteko ishinga amategeko itakibaho abasenateri ntibakibaho mu Rwanda hari ikibazo cya vakumu ya pouvoir donc abantu babuze bavugira bagifataho bafata ibintu mu biganza byabo bati reka duhaguruke twivugire twamagara akarengane kadukorerwa cyangwa gakorerwa abandi kuko twabuze utuvugira twabuze umuntu uturengera twabuze mbega umuntu utuvugira watubera ambasaderi akavuga ibibazo byacu reka twahaguruke twivugire ni nabyo bibazo mubona ibi ngibi byo kuvuga ngo abantu bo kuri za YouTube barimo kubahiga bashaka kubica abandi barafunga abandi bagira bate abandi ndongo urabona ko abantu barahagurutse kubera iki kubera ko ntabwo bafite bavugira ntabwo rero abasenateri babuze mu gihugu n'abadepite babuze mu gihugu ngo bavugire abaturage bamagana akarengane gahari bakemura ibibazo na Kardinali ubwe na Kiliziya Gatolika yarabuze ntayihari kandi ni ibintu bibabaje cyane ahubwo bakarenga bakajya gushima ba arikipisikopi w'Ubugande ngo akorera ngo kugira gute ngo afite akamaro ngo kubera ko ngo ahangana n'ubutegetsi akamagana akarengane kuki we mu Rwanda atabikora niba ibyiza ngo mu Rwanda akora kuki uwo mu Rwanda batabikora nuko ntakarengana gahari cyangwa nuko ko adashinzwe ibyo akarengane we ntabishinzwe ntagomba kubivugaho ahangwa ni ikibazo gikomeye reka njye kwa Jean Pierre numve niba yaba gihari Jean Pierre uhari Jean Pierre ntabwo mwumva rwose Jean Pierre ntabwo mwumva noneho rero ubwo niba adahari Jean Pierre ngewe ndumva ikiganiro twabateguriye kigaru cyangwa
aha kandi akabajyama wampe ijambo kuri ingingo
wiwi nagwe ijambo mfata ijambo Chantal ijambo ni ryawe
nagira ngo ngusabe ijambo mfite nk'utuntu tubiri cyangwa dutatu nshaka kuvuga kuri iyi ngingo y'uyu mwarikisikopi wa Kampala ngo basanze yitabye Imana nahoze ndi kureba amagambo menshi ibintu biri kuvugwa cyane n'ibinyamakuru biri mu murongo umwe n'agatsiko kayoboye u Rwanda ni ibintu biteye isoni kubera yuko ukuntu nyine bari kuvuga ngo ukuntu yaba yishwe mu butegetsi bwo mu Bugande kubera yuko atabuvugaga neza ayavugaga ngo ibi bukora yamaganaga ngo byamaganye ngo mu matori iki byose ko ntamatori yagenze nabisomye nasomye byinshi nasomye article nyinshi rwose bahagurutse cyane bashikoye sinakubwira ariko baravuga ubusa ni banze byokipi byabo nonze byokipi byabo ni babanze barebe ibyabo uko byifashe ni babanze nubanze bakubure imbere y'umuryango wabo kubera yuko niho hari umwanda imbere y'umuryango wabo hari umwanda imbere y'umuryango wabo haranuka mbere yo kugira ngo bajye kwiyokipa iby'ahandi byo mu bindi bihugu nabanze biyokipa ibyabo ese koko nimba bavuze yuko yashobora kuba wenda ngo yishwe azira ngo kuntu yavugaga ngo akarengane k'abagandi tuvuge yuko mu Rwanda nta karengane kahaba tuvuge yuko agatsiko rwose dukurikije ibyo tureba n'uburyo kayoboye kiriya gihugu tuvuge yuko rwose abaturage bo mu Rwanda aribo bari muri paradiso tuvuge yuko abaturage bo mu Rwanda aribo bishimye mwarabibonye uburyo bahagaze uburyo abanyarwanda bahagaze n'uburyo abaturage babo ngo banezerewe mwarabibonye ko ari abambere ariko ngo nshatse kuvuga se Denisasso Ironique niko se nibo banze bakubura imbere y'umuryango wabo hanuka nibo banze bakubure imbere y'umuryango wabo hari umwanda n'umucafu mubi cyane mbere yo kugira ngo bajye kwiyokipa iby'abandi nk'uko wari ukubomejeho ubivuga uti Kiliziya Gatolika yo iravuga iki kwizera mu Rwanda ntabwo ari Kiliziya Gatolika yonyine n'umuntu njyewe natera amabuye ni bose, nsengero zose nabo bamizirima nabo z'eglise zose z'abapere z'eglise zose protestante ndumva bose nabatera amabuye nibahaguruke kubera iki badahaguruka ngo bavugire abakristo babo bavuge ukuntu abakirisitu babo babangamiwe n'agatsiko nibahaguruke zeruri wabikomeje uvuga uti abanyarwanda bo mu Rwanda ntawubavugira abihaye imana bose babuze iki kugira ngo bahaguruke babashe kuvuga akarengane gakorerwa umunyarwanda muri iyi myaka 20 n'ingahe ishize agatsiko kari kuyobora u Rwanda njye ubwo ngubwo harabari buze ku ntara amabuye bavuga ngo kubera iki mbuze imyaka 26 njyewe niyo nitaho ibindi ntabwo bindeba imyaka 26 n'irindwi igiye kugera agatsiko kakomeje gutsikamira abanyarwanda n'ukuntu baje batubeshya icyizere batubeshya ibyiza batubwira yuko ngo ari paradizo bazadushyira mu paradizo iri hese none ahubwo kuko batwishe bakaba baratumaze batwishe bakaba dusigaye natwo bakaba noneho natwo bari kugenda batwica na twatumwe ngo twameze bagenda batema bizagarukira hehe ayo mahoro ubwo bwisanzura ubwo bumwe uwo mudendezo batubwira ko ari ntawe tubona ko ari ibituberaho twese tubona kandi akaba ari n'ibigaragarira isi yose turareba za raporo zisohoka raporo arasohoka buri munsi ku wundi bati abantu uburenganzira bwa muntu mw'abantu mwe mwabahaye abantu amahoro mwaretse abantu mwaretse kwita abantu mwaretse abantu bakavuga icyo batekereza mwaretse kuyongobera abantu nk'ibisimba biyongobera ibintu ntazi mwarekeye aho ngaho ariko ntibumva ahubwo ibyerekeranye n'ahandi kujya kureba ibitagenda ahandi kujya kureba ibibera ahandi ibyo byo ugasanga ari byo bibashishikaje cyane nibo banze bahaguruke rwose bakemura ibibazo biri mu gihugu cyabo hari kinka kiriya kibazo cy'ubutaka wa mwakomojeho kuri iriya ngingo ya kabiri na bariya abasenateri bagibo nta n'icyo bamaze n'ikintu bamaze ubwo bariya ni abantu bashyizeho kugira ngo bajye bagabana hari n'abantu bariho nyine muri ako gatsiko kugira ngo nabo bajye barya nyine n'abantu bashyizeho kugira ngo ntabwo njya mbona inteko ya sena n'ikintu imaze mu Rwanda n'icyo imaze iki ikora iki ni ibihe bikorwa byayo ni navuga ko ari ishyebira yayo muri iyi myaka irenze ingahe ngo barashyizeho inteko ya sena nabo kugira gute abantu bari hariya kugira ngo nyine bajye bakomeza banyunyuze amafaranga y'igihugu bashyira mu miryango yabo no mu nda zabo nuko kandi umunyarwanda yarapfuye umunyarwanda yarahwereye bwana kabagema ni ikibazo giteye inkeke ikibazo giteye inkeke ikibazo cyo mu Rwanda rwose habuze umuntu avugira umuntu arahaguruka yavuga yavuga ikibazo cy'ibibazo bafite ibibazo byo mu Rwanda murabibona kaya idamanje induru zikavuga ngo yapogeje ngo yavuze ubutegetsi nabi ngo ari kwangisha ubutegetsi abaturage ngo ariko se ubundi hari ubereyeho kugira ngo akundishe ubutegetsi abaturage ubwo butegetsi niwo burimo niwe wakagombye gukora neza kugira ngo bagakorera n'abaturage neza icyo gihe abaturage koko baragukunda ntabwo birirwa bakuvugiriza induru ntabwo birirwa bakwamagana iyo ukora nabi nyine nicyo gihembo cy'ukora nabi none se bavuga ibyiza batakoze hoya nibahaguruke bisubireho nibahaguruke barebe uburyo bakorera neza abanyarwanda uretse yuko ntanabibona mumbabarire ntabwo mbibona ukuntu umuntu yaba yarakoze nabi iyi myaka yose noneho ubu ngubu akaba ari bwo ashobora kuvuga ngo agiye guhaguruka ngo arahindutse oya byararangiye amazi yarenze inkombe ntabwo kariya gatsiko gashobora gukora icyiza cy'umunyarwanda bazakomeza basahure bazakomeza bibe abanyarwanda bazakomeza kubita babite nimudahaguruka ngo mwirwane agatsiko kazabica kabamare n'abatarapfuye nabo bice barangize u Rwanda agatsiko kaze karutuza abandi bantu njye mbona iyo nkurikije ibyo mbona ukuntu imyaka igenda ishira mbona ariyo gahunda agatsiko gafite ko kugira ngo kazarimbure icyitwa umunyarwanda cyose mu kiruriya Rwanda noneho baza n'abandi bantu b'abanyamahanga baze babatuze mu ruriya Rwanda ni ikibazo giteye ubwoba rero ikibazo giteye ubwoba kandi kirababaje giteye n'agahinda kubona aho umunyarwanda rwose muri gakondo ye bagira gutya bakaza abantu ntazi iyo bavuye bakaza rwose bakishyira aho ngaho umunyarwanda bakamucicuma bakamwica psikolojikoma bakamwica fizikoma tuvutse natwo bakatwica n'utundi tuvutse natwo bakatwica kandi babica rwose muri gahunda muri bintu binyuze muri programme biba byaragiye bikorwa rwose bikorwa etape par etape ukareba mu mashuri ukareba mu buvuzi ukareba mu bucamanza ukareba abantu bose bafungwa bafungirwa ubusa ngo ni uko bavuze ukareba mu bwisanzure ubwo aribwo bwose ukareba bikagenda bikagera no ku mutungo w'ibanze w'umuntu bakaza bakakwambura utwawe bakakiva ahantu utuye ahaze ni wanga turakwica emera tuguhe ubusa cyangwa se ntunagure uhaze havugende ukabyemera kuko ukagenda nubwo ngubwo mwumva koko umunyarwanda hejo h'umunyarwanda ari hehe koko ari hehe muhaguruke rero mwirwaneho banyarwandakazi nimwebwe mubabaye nimwebwe mukubitwa udufuni nimwebwe mwicwa nimwebwe muburirwa irenge nimwebwe umuntu nahaguruka ari umwe bazajya bagenda nyine bamukubita ariko birashoboka ko abantu bose bashobora guhagurukira nimwe bashobora guhagurukira nimwe kandi bakagira ikintu bakora umwe bazagenda bagenda bamwica nk'uko byagiye bibaho ariko mbabwije ukuri yuko abantu bahagurukiye icyarimwe ntabwo bahagurukiye icyarimwe barwanira uburenganzira bwabo bagahagurukira icyarimwe kugira ngo bamagane kariya gatsiko bavugirize induru kariya gatsiko bakamagane kagende kabaha amahoro mbahamirije neza yuko bose baramutse bahagurutse biyumvamo icyo kintu bakifitemo niba koko bumva yuko ako karengane kabariho nibo bonyine ko nibo banyagupfa bo guhaguruka bakarwana natwe rero turi kumwe namwe mwebwe muri mu gihugu turi kumwe namwe ntabwo tuba ari kure turababwira ibishoboka kuba byakorwa kandi mwifitemo imbaraga izo mbaraga muzifitemo njyewe je suis convaincue ko izo mbaraga rwose abanyarwanda bazifitemo bashobora guhaguruka kandi bakamagana ikibi bakamagana inkozi z'ibibi zibagejeje kuri kubi bwana kabagema rero reka ne kwizimba mu magambo ariko nagira ngo rwose mpamagarira abanyarwanda kugira ngo bahaguruke birwaneho ubundi izi nkozi z'ibibi izi nkozi z'amahano ziba zireba gusa ibitagenda ku bandi ariko imbere y'imiryango yabo hari kumuka ngira ngo mbahamagarire babanze rwose bite ku byabo bibi bitagenda bagenda maze byahandi babe babiretse kubera yuko iwabo sishashya iwabo samahoro iwabo nta kiza gihari iwabo ibintu byarazambye ibintu byarazahaye twarabibonye uhagurutse wese akavuga ikitagenda uhagurutse wese akavuga ikitagenda araburirwa irengero baramuniga baramufunga baramucuza utwe baramunyuruza ntazongere kuboneka babanje bakubahiriza nibura uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikiremwamuntu cy'imana cyashyizwe aho ngaho n'imana umuntu aba batashyize aho ngaho bo bakiwe uburenganzira bwo kugira ngo baze bakinyuruze bakice ayo maraso igihe amaraso y'abanyarwanda yamenekeye ntibyari bikwiye kuko byagera igihe amaraso bigahagarara abanyarwanda bakagira agahenge abanyarwanda bakagira amahoro abanyarwanda bakisanzura mu gihugu cyabo ariko ibyo ari byose n'uburenganzira bifitemo bwana kabagema reka nayo kwizimba mu magambo turakomeza mu kiganiro ariko bwana mushimiye ndabona ari muri studio sinzi impamvu adasubiza sinzi impamvu ari gusubiza kandi na mikro yirafunguye
halo
we turakumva Jean Pierre
ah sorry nagize akabazo gatoya munyihanganire ariko nagarutse
okay wabashije gukurikira inyimo twaganireho
bo nayumvise ni kiriya kibazo cy'ubutaka n'ingurane n'aba bantu nyine bo mu nteko ishinga amategeko rwose Chantal abivuze neza inteko ishinga amategeko yacu ntayo ni inteko y'ibiragi buriya inteko ishinga amategeko ubundi iba ari umutwe w'abadepite n'abasena ariko ntibiba bitangaje ko bose nta kintu bavuga baruca bakarumira kandi babona abaturage bari kwicwa bambura ibyabo ku manywa y'ihangu ibintu tutigeze twumva ko umuntu ashobora ngo gusorera ubutaka bwe cyangwa se nk'umuntu aze bamutware bamwimure gusa ngo agende pe nta n'ahantu bamwohereje ni n'agahomamunwa rwose avuze neza Chantal ni ukumirwa ubutaka bw'abanyarwanda abantu bose ntawinjize numva ko yigeze agura ubutaka cyangwa bugurishe ari leta ibigizemo uruhare leta ntaho yabaga ihuriye n'ubutaka akenshi rwose aho twabyirukiye twese turahazi iyi rero iyi sisiteme ya FPR yaje nka kirimbuzi irimbura umuturage kandi nta n'ikimuha ni ibintu by'ibitangaza urazi ndumva Edouard aherutse kubivugaho mu kiganiro cy'ubushize avuga ati kera iyo banyuzaga n'uwagiraga amahirwe bakanyuza umuhanda mu murima wawe cyangwa se bakarandura insina zawe cyangwa voka yawe icyo gihe warishimaga kubera ko baguhaga n'amafaranga ahubwo menshi arenzeho ariko ubu ngubu Kagame ngo banagute ngo baranabaterura bakajya no kubataha ibyo bintu yarabivuze nta muntu wasobanukiwe neza ahandi yabibonye ariko niwe ubizi wenyine ubugome bwe niho bubera igitangaza ariko n'ikindi yanavuze Kagame bajya kwimura bariya abantu babanyahe naramwumvise avuga ngo ese ngo ubundi ngo babahingurane ngo kandi ngo mutuye ngo ahantu ngo hatemewe gutura ngo kubera iki urumva ngo ntibagomba kubahingurane kuko n'ubundi bahatura ngo ntago hari hemerewe guturo umuturage mbwira umuturage waho ngaho avuga ngo atuye ahantu hatemewe n'amategeko kandi ajya kuhatura bari bahari baramurebaga ariko kandi n'ubundi n'itegeko sinzi niba mu itegeko nshinga by'u Rwanda bihari hari aho ubundi mu yandi mategeko byemezwa ko ahantu utuye imyaka runaka haba hahindutse iwawe uko wahagiye kose ariko iyo hamaze imyaka yenda bashyize imyaka itanu cyangwa itatu cyangwa ingahe aho haba habaye iwawe kuba umuntu yazagapfa kuhagukura rero yagombye mbere ya byose kugira ngo uhave yagombye kuba yamanje kuguha ingurane nta kuvuga ngo ugende ngo tuzaguha ingurane ahubwo barabanza akaguha ingurane bamara kuyiguha ukajya gutura aho ushatse ariko baraza bagasenya nta naho bakohereje niyo ngurane batayiguhaye no ni ubugome bukabije buteye ubwoba rero ibyo Chantal avuze yo gukangurira abantu yakanguriraga abantu ati muhaguruke rwose abanyarwanda hari singe nyinshi zerekana yuko bashobora no kwishyira hamwe bakishyira hamwe umwe nyine wa mugani aragenda urumwe atangiye kuvuga bakamukasa bakamurangiza ntagire icyo ageraho ariko na tekinoloji iriho n'uburyo abantu bakomunikana n'iki biragaragara ko abantu bashobora kwiyegeranya none bamara kwiyegeranya ari benshi kandi bariya abantu ntabwo ntacyo bashobora kubatwara abantu ari benshi bashoboye kwegeranya ibikorwa bakavuga bati nakuriya bavuga bati turashaka ko perezida ariwe udukemura ikibazo uriya ntabwo ari umuperezida ugihari bavuga ngo yabakemura ikibazo ni benshi bamaze kubivuga bakavuga bati ikibazo cyacu twarakibuze kirarambirana ariko tubona umukuru w'igihugu ari we wenyine ushigaje kukidukemurira ariko nta uhari ntibinashoboka ni byiza rero ko bareba uburyo bishyira hamwe ntacyo babatwara yewe ndibuka ko muri Sudani uriya mu president Al Bashir bamukuye hari abaturage ubwabo ari umuntu wari umaze imyaka n'imyaka nawe ku butegetsi menya ho n'ahandi igisirikare cyanabijemo cyane bamuku abaturage ubwabo bamushyira hanze rwose avaho na n'ubu ngubu urumva nago rero tuvuga ko ibintu biba handi ko mu Rwanda bitashoboka hari byinshi byagiye biba abanyarwanda bagiye bahaguruka mu iminsi ubona ko byari bigoye ko bahaguruka bakavuga ariko barahagurutse ijambo nubwo yenda bati bitagiye bikurikizwa ibyo basabye ariko nibura barahagurutse barabivuga nabyo urumva byatwaye igihe kirekire kugira ngo baba umuntu umwe abe yavamo nka kuriya avuge ubu rero baravuga ariko iyo avuze ari umwe ukwezi kugashira amezi abiri agashira nta gikozwe bigeraho ubwo nawe bakaba bamuhemukira ariko abantu barebye uburyo biyoruganiza bakegera nuko Chantale yabivuze hari uburyo bwinshi bakiyegeranya bakabiganira bakagira gute bagahagurukira icyarimwe bakavuga bati ibi bintu turabyanze ni ibintu bishoboka cyane rwose ubu mwiminsi bisigaye ubona ko bishoboka cyane kandi kari agatsiko gahemukiye abanyarwanda benshi pe bafite abanzi bamaze kuba benshi cyane ku buryo ntawe ntako kabigenza uretse kwegeraho nyine hasigaye kagakora ibyo abaturage bashaka ni ibintu bibabaje ariko tuza turakomeza kubivuga natwe tugashyira akacu nyine nk'uko Chantale abivuze natwe ntabwo tuba twicaye turabatekereza ntabwo ariyo mpamvu ari impamvu y'uko tutabatekereza twabireka cyangwa ntitujye turara amajoro nkaba numva rero iki ni ikibazo ariko gikomereye abanyarwanda muri rusange natwe twese kitaturetse ariko turizeye ko ibiriya bintu byose bigomba kurangira rwose murakoze
urakoze Jean Pierre hari ingingo twari twagandiyeho yo urupfu rwa arkepiskopi wa Kampala sinzi niba wari wayisomye ubwo nayo wenda batanga igitekerezo simbizi kigufiya tukarangiza ijambo rya Jean Pierre
nayisomye uriya Kizito Rwanga urumva biranababaje bamugani kubona ari mu bihe bya Pasika nyine hagombye kubamo yenda ngo abanyarwanda batwumva babi Buganda rwose bagomba kuba yari umuntu wabo abakristu cyane cyane nyine wari ubafitiye akamaro ni ukubihanganisha muri rusange mu iminsi itabaye myiza ubwo ni ku ruhande rw'abakirisitu yenda n'abandi bantu yagiriraga neza ariko uko numvise Kigali yo ibifata ukundi numva gusa nivuga yuko ngo agomba kuba ngo ataramereye neza ubutegetsi bwa Museveni ariko ntekereza ko ari ya jaruzi yabo nyine urumva ko Museveni batavuga n'umwe bagashaka amayeri yo kubeshya kugira ngo abantu baberebe ko babyegeka kuri leta ya Museveni ntabwo ntekereza ko buriya bwicanyi bubera mu Rwanda bibwira ko no mu bindi bihugu nabo bica abantu nka kuriya ariko sibyo ubutegetsi bwa Uganda ni ubutegetsi yego nabwo bumaze igihe ariko ntabwo bwo bwirwa buhiga abantu bubica mwa buriya buryo leta ya Kigali niyo yikwanze nk'uko nyine kubikaho usyo ejo ukaba bakunize cyangwa se ngo baburi birengero ntibajye bavuga yuko ibibera mu Rwanda batekereza ko no ku isi yose ariko biba cyangwa mu bihugu baturanye cyangwa muri biriya bihugu batavuga rumwe hariho n'inkuru nakomeje kubona nyine mu Rwanda bandika bavuga yuko ngo abantu bo mu idini rya ADEPR boherejwe mu Rwanda ngo bari bafungiwe ngo i Buganda ngo barakubiswe ngo barababaye biriya ni ibintu nyine kandi abantu bavanwe i Buganda turabizi ni intore ziba zagiye gutata nk'uko niko tubizi ubundi igihugu cya Uganda ntabwo nziko ari igihugu cyo guhohotera abantu nk'uko mu Rwanda bahohotera kwa kundi uba ukora ikintu ukibwira ko n'uwo ari we wese agikora ariko bagomba kumenya yuko leta ya Kagame ariyo yica abantu ihohotera abantu naho ibyo babeshyera ibindi bihugu byo hanze rwose ibyo kwaba ari ukubeshya ubwo ni ku kibazo cy'abakirisitu niba wa mugana ari abo ba ADEPR abantu ba ADEPR buriya bagize ingorane nyinshi duhari yenda tuzashaka n'ikiganiro yenda wa mugana kirambuye ariko ngimaze iminsi numva ko abakirisitu bo muri ADEPR yewe nabo mu Rwanda baba bamerewe nabi Buganda abo rero hagati aho ngaho ku kibazo cy'abakirisitu nyine nabwo ntibiba byoroshye kubera yuko harimo nyine n'abantu wa mugani bagenda biyita abantu ngo baba pastor bajye kwigisha ugasanga barimo bakorera leta y'u Rwanda so ubwo niba rero barabuze uburyo binjiramo cyangwa niba barinjiragamo kera nabyo nyine usanga ari ikibazo kubera ko iyo politiki zitameze neza n'abanyamadini barahahungabanira ariko kuvuga yuko uyu Kizito Rwanda nyine yaba azigezize nk'ibyo mu Rwanda bakora byo ngisi nabyemera yenda hazabaho uburyo bwo kubisobanura ku buryo burambuye ariko muri ibi bihe bya Pasika nyine ni ibintu nyine byo kwihanganisha abasigaye n'abakirisitu be numva nta byinshi nayivuga urakoze
urakoze ndumva nta n'inyigo twari dufite gusa icyo nashaka kuvuga nuko akandi kantu gatoya nuko muzi neza ko twabuze bahati baramunyereje mwabonye ko hari umudamu niba ari hafi ya Kinyangire ngo ni Kinyana hehe ngo wari waraburi birengero kubera ko ngo ya yanze gutanga umusanzu wa FPR ubu ngo yarabonize rero ngeraboneka mwarabyumvise nabyo ariko ariko bahati twaramubuze twarashakishije abantu bose barashakishije ntacyo mvugaho bahati agomba kuba yaramwishe ni ikibazo gikomeye noneho igitangaza uyu munsi nuko ngo bakoze ibintu byo by'amarushanwa byerekeye gusiga urumva bahati ni wari uri ku isonga mu basizi none baramunyereje barimo gukora andi marushanwa guhemba abandi basizi mu buryo bwo kumwibagiza ejo bundi muzabona Rwanda mujye mumenye ko bakora bari abantu ejo bundi muzabona barimo gupromotinga undi musizi bamwerekane cyane ku mateleviziyo bamwerekane bamunyuze ku maradiyo kugira ngo base nkaho bibagiza bahati donko undi musizi mushyashya bamuzamure bamwerekane bamupromotinge nka kuriya mbega bafataga urekezo bamaze kumwica bakerekana Padri Ubald bigasa nkaho Padri Ubald yari umuntu wasimbuye Kizito urebye uyu usuzumye neza ugiye ukabisesengura neza ukabona ko basaga nkaho bashaka guhimba undi Kizito mushyashya uriya baramwishe bamushyira hariya bashaka guhimba undi Kizito kuburyo amaso ashobora kumurangamira noneho wa undi wa kera bakamwibagirwa na hariya rero bashobora ejo bundi kuba baduhimbiye undi musizi uzaza gusimbura uriya bahati banyereje cyangwa se bishe noneho bakarwose bakamupromotinga bakamuvuga ibintu by'ibitangaza mu maradiyo mu mateleviziyo mukajya mubona kugira ngo abantu bibagirwe bahati ariko rero bahati ni ikibazo gikomeye na raporo zose ziramuvuga ziramugarukaho bahati ari hehe mwabonye ko na raporo ya Amerika iramubaza Human Rights Watch iramubaza abantu bose barabaza bahati mwamushyize hehe ahangaha ni ikibazo gikomeye reka ndekere aho ngaho rero Jean Pierre ubwo naguha umunota umwe ugasezera tukarangiza ikiganiro cyacu jambo ryawe Jean Pierre
ya urakoze cyane ku kibazo cy'aba bahanzi urabona bari abasizi nanjye nabibonyeho bahembaga ngo bahembaga bakabinyuza no mu binyamakuru byabo ariko urabona abahanzi uhereye kuri uriya musore wari inshuti na Kizito rwose mbere ye rwose bigeze kujya baganira cyane baganira ku kibazo cy'ubwiyunge hanyuma na Kizito abaragiye hanyuma n'abahati abo bose na abasizi kandi mu by'ukuri bari abantu bari bafitiye akamaro igihugu cyacu ntabwo ari ukuvuga ngo bafitiye akamaro kanaka cyangwa kanaka turabakunda kubera yuko tubiyumvamo ntabwo tubakunda kubera yuko hari ibyo duhuriyeho cyangwa ibiki ariko babumbatiye amateka y'igihugu none ukibaza utese ninde uzasigara mu nibaramukabisha abantu bakabarangiza hazasigara abantu nkabareba bamuri iki koko ni ingorane tugiye dufite buriya mu gihugu abantu badashobora kumva ukuntu amaherezo ya biriya bintu uko bizarangira kuko urabona hari nk'agatsiko kiyemeje kwica umuntu wese wari we wese utakemera cyangwa se umuntu uvuga ibyo badashaka ako gatsiko ntabwo ariko kazagira u Rwanda konyine ubwo rero umuntu akibaza tese niba bakomeje kwica abantu umwe amaherezo azaba yahe ibintu byo guceceka abantu babivemo bagiye bareba n'uburyo wambwa nibashyire hamwe n'abanyamakuru bashyire hamwe abantu bose be yere kuba ari umwe ngo agire wenyine yenda Kizito nirwo Imana yamwandikiye ngo niko umuntu yavuga ariko nanone nk'ibintu yagiye avuga yanditse mu gitabo iyo abishyira hanze mu mamidia mu biti byose yenda niko ntekereza yenda ntabwo aba yararenganye kariya kagene ariko nanone umuntu yavuga ati nirwo Imana yari yamwandikiye ariko kariya gatsiko ntawe kazarerera izuba igihe cyose kakiriho buriya urabona biyemeje kuba abantu babicanye gusa nta muzima igihe cyose uriya mugabo azaba agihari ni nagera no mu mwobo aho yihisha hose abantu barakomeza bakicwa kandi barengana ubwo rero ni ukuvuga ngo abanyarwanda ikintu tubasaba cya mbere ni ukuhaguruka ariko none bakajya bakora n'ibintu byo gushyira hamwe abanyamakuru barabikora kandi ntekereza ko hari ikintu kinini bashaka bazahindura ariko nanone abaturage nabo ntago bagombye kurengana ngo basenyerwe bareba ngo bangazwe bareba nabo bagombye kureba uburyo bwo gushyira hamwe ibi bintu byose bikarangira ntekereza ko rero turi mu nzira nziza ariko byagakwiye kwihuta gusa tunakangurira abanyarwanda bose muri rusange ni iminsi tuba tuvuga iminsi mikuru ababona amafaranga be kujya basesagura bumve ko hari ingorane dufite hariya hepfo mu gihugu cyacu abanyarwanda baraboshywe kandi kwibohora birasaba ingufu z'umuntu uwo ari we wese ubu rero igihe tuba tuvugira ku maradiyo nk'uku nguku tugira ngo dukangure abantu ibigomba gukorwa n'iki tugomba no kubamenyesha yuko abanyarwanda bakwiye kubohorwa rwose vuba vuba rwose abitekereza bose bakagira igikorwa kigize vuba inkomere zibaze kuba nyinshi babarafinda murabona ni inkomere zaho bakarasira ni inkomere abantu ni benshi abicwa ni benshi cyane ariko mu by'ukuri birakwiye ko buri muntu wese yagombye kwigomwa akavuga ati ntanga iki inkotanyi zaritanze zitanga n'abana n'iki abari mu mashuri barayareka abari mu tuzi baraduhagarika kugira ngo batahe bajye mu Rwanda ntago ibyo bakoze kugera ubu ntago nge mbashima ibyo ariko uwo mugambi wo kugira ngo bahaguruke bibohore wari mwiza ariko ibyo bagezeho ubu ngubu kugira ngo bagire umwicanyi nkuriya abari uyobora u Rwanda byo ntago mbishyigiki ariko nibura uwo mugambi bari bawukoze bakavuga bati twibohore nta muntu ugomba kubohora undi reka natwe tubohore tugire icyo dukora rero mureke duhaguruke mureke dukomeze tuvuge mureke dushyire hamwe cyane cyane dushyire hamwe kari agatsiko kazahunga rwose kaba ariko gasaba n'imbabazi nkaba rero nashima mu by'ukuri ibi biganiro abantu bakomeza gutanga abantu benshi basigaye batanga ibiganiro ariko twe kuvuga gusa dushake n'ibindi bikorwa kuko ibikorwa birahari ni byinshi turebe ukuntu twashyigura tugarura igihugu cyacu ni ngombwa ko igihugu ni cyacu ni icy'umunyarwanda uwo ari we wese here kugira usumba undi mu gihe ngo utari mu gatsiko bakwirukankaho waba udatanga ngo umusanzu wo muri FPR bakwirukankeho waba ukoze ikintu nari nibagiye kuvuga uriya mudamu witwa Aurore uriya mu Aurore wo mu Bubiligi mwarabibonye ukuntu bamuhagurukiye ariko batahagurukira biriya bintu biba bikorerwa i Kigali so mureke dushyire hamwe mwabonye ko umwanzi wacu ari umwe ntago ari umwanzi w'umuhutu ntago ari umwanzi w'umututsi nta nubwo ari n'umwanzi uturuka mu karere kanaka ahubwo ni umwanzi w'abanyarwanda muri rusange tumurwanye byanze bikunze tuzamukuraho reka mwishimire Edouard na Chantari na Serge n'abazungu ikiganiro bose hanyuma na timu ya Raditahuka ikomeza gukangurira abantu kwiyumvamo ko igihugu ari icyabo ahasigaye tuzatsinda kandi biri hafi murakoze
urakoze Jean Pierre wakubona waje kwifatanya natwe mu kiganiro ndagushimye ngashima na Serge na Chantari n'abadukurikiye bose kandi mbere ko dusezera mbanze mbifurize Pasika nziza bakomeze baryoherwe n'ibihe byiza barimo noneho rero mwese abadukurikiye mwese turabashimye kandi turabakunda rwose mugire ibihe byiza bya Pasika Imana igumye ibane namwe ubwo tuzaburana kuwa kane w'igitaha nikabageme Edouard bategurira iki kigano cy'imibereho mibi y'abaturage kanakibagezaho mugire amahoro y'Imana turabakunda cyane kuri Radio Itahuka
ndivuze ngo ningabo kwanga ngo tokera kwa gahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganye intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano tutavangura nimusho twigobo turikera vuba nidutete igihugu n'ubwitanyize
nibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahora
ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje intwaro yacu ni demokarasi